ziko mwainu mochuluka kwambiri mbali. Bili akufuneni ndinene kuti ndi nthawi yanga yoyamba paguwa kwa miyezi itatu. Ndipo iye inandikukumbukira nthawi yoyamba imene ndinakhala naye iye kuti achitire umboni. Iye anati, chinthu choyamba ine ndikuchita mantha, inenso ndikutero. Pafupifupi zaka 35 mutumiki. Ndipo iyi ndi nthawi yayitali kwambiri imene ndinakhalapo kutali ndi guwa kuyambira pamene ndinakhala mutumiki. Ine ndimaswa kupuma pang'ono, kotero mʼbale mmodzi lendine ndi abale ena kuno takhala tili pa ulendo waung'ono wokasaka. Ndipo ife tapuma tsopano. Ndipono ndi msonkhano wanga woyamba kuyambira pamene yaa pafupifupi koyambirira kwa Septembala. Ndipo ndi china chake, utumiki ndi china chake chimene iwe umeyenera kukhala nacho. Ndipo tsopano ine ndawape mphaiwo kuti azimitse chokubizira mphepo icho kapena aone ngati angachizimitse icho, chifukwa ine ndikudziwa kuti zikuvuta kuti muzindimva. Ndipo zimavuta, ine ndikudziwa, pamene wina akupereka umboni wake, izo zimandivuta kuti ine ndiwamve iwo. Kodiri mukukhoza kundimva bwinobwino tsopano? Zabwino, ine ndikudziwa ndikhale ngati ndayima pafupi ndi choyankhulira ichi mpaka akonzekaye izo. Uwu ndithudi ndi mayi wopambana kwa ine, ndipo ine ndine woyamikira ndithudi kwa wapampando ndi kwa chaputala cha Full Gospel Businessman kuno mu Yuma ndi kwa atumiki onse. Woyimba abwino awa kuno anali kuno mphindi zingapo zapitazo. Ine ndikufuna kuti ndidzawamve iwo pa msonkhano. Izo zinali zabwino kwenikweni. Ine ndimangodabwa pamene iwo amayimba ngati Yohane anandiona ine. Ndipo ine ndikuyembekeza iye anatero. Ndipo chotero ine ndikumva kuti muli muchitsitsimutso kuno. Ambuya akudalitseni inu molemera, mʼbale ndi mulongo, pamene inu mukutumikira. Ndi kwa abwenzi anga onse ku Phoenix ndi malo osiyanasiyana, ndizo ndikuchokera uko ku California. Ndipo ine ndikungofuna ndinene mawu okhudza machaputala. Pamene ine ndinabwera kwa anthu achipentekoste, ine ndinali ndi chondichitikira cha chipentekoste. Posadziwa kuti kunali mpingo achipentekoste, ine ndinali wa missionary baptist nthawi imeneyo. Ine ndinali nditalandira ubatizo wa mzimu woyera. Ndipo ine ndinadzapeza kuti kunali anthu ena amene amakhulupirira chinthu chomwecho chimene ine ndinali nditalandira. Ndipo iwo anali atachitandira icho zaka 40 ine ndisanachipeze icho. Chotero ine ndinali imodzi chabe, monga Paulo ananenera, ine ndikukhulupirira osati kuyesera kuti ndinene limodzi ndi iye, koma kukhala ngati wina wobada kunja kwa nyengo. Koma abale anga ankaoneka kuti amaganiza kuti ine ndasochera, kukhala ngati ndinali kumapeto akuya monga momwe ife timazitchulira izo. Koma ine ndinkadziwa kuti ndinali nditalandira china chake. Ndiye chondichitikira changa chinali chimodzimodzi basi monga iwo anali nacho kumeneko. Ndipo umo ndi momwe ine ndimazikondera izo. Ndipo koma pamene ine ndinadzabwera pakati pawo, gawo losetsa mtima la izo, ine ndinadzapeza kuti iwo analinso ogawikana muzipembedzo zosiyanasiyana, chimodzimodzi monga mpingo wanga wa Baptist unali. Ndipo iwo ine ndimaganiza kuti kunali umodzi wokha wotchedwa Pentecost. Ndipo zokhazo basi, koma ndinadzapeza kuti kunali zipembedzo zingapo zosiyanasiyana za izo. Chotero ine iwo onse anali abwino. Ine ndikudziwa ena amuna abwino kwambiri omwe ine ndinayamba ndakumanapo nawo mu moyo wanga anali mʼmagulu amenewa. Ndipo iwo anali ndithudi zipembedzo zosiyanasiyana. Ndipo langa lingaliro langa linali lakuti ife tikhale amodzi mu mtima ndi Khristu. Ndipo ine sindinajoine konse chipembedzo china chake cha iwo. Ine ndimangokhala pakati pa iwo ndikumayesera kuwagwira manja awiri onse ndi manja onse ndikuti ndife abale. Ife sititero, ife tikhoza kuona zinthu zazing'ono mosiyanako pang'ono ndi wina kwa nzake. Koma kunja kwa zonsezo, ife tikadali abale apobe, chifukwa ife tinabadwa mwa mzimu omwewo. Ndife banja la Mulungu. Ndiye pamene a Christian businessman, a Full Gospel businessman, chapudala ichi, ine ndinali pakati pa misonkhano yoyambirira ndi mʼbale Shakarian. Ine ndinamudziwa iye pasanakhale bungwero kapena gululo lisanakhazikitsidwe. Ine ndinaganiza kuti chinali chinthu chachikulu, ndipo lakhala khomo lotseguka kwa ine kuti ndiyende kupita mayiko onse ndi a Full Gospel businessman awa. Kumene nthawi zina kuti inu mumapeza gulu la azitumiki nthawi zina, iwo amakhala ndikumverera pang'ono motsutsana ndi gulu lina, chifukwa wina ananena china chake. Izi sizili konsekonse, koma ife timazipeza izo mʼmadera. Ndipo monga ngati mpingo wina ukukathandizira iyo, inayo sikhala ndi chochita nazo izo. Koma ndi a full gospel businessman, ilo lakhala komolotse kuka kwa ine. Pamene iwo anadzabweramo, ndiye ine ndimawasonkhanitsa abale anga onse pamodzi, ndipo ife timakhoza kuyanjana, mwina mwake azibusa awiri akhoza kukhala ndi kumverera kapena china chake. Ili lakhala lili komolotse kuka lalikulu, ndipo ndawayendera iwo pa dziko lonse tsopano kwa zaka, kumaka yankhula machaputala awo. Ndipo ine, Yuma sitaoni yayikulu kwambiri. Ngakhale ine ndikulingalira kuti ndiyayikulu kwambiri kuposa imene ine ndimachokerako, Jeffersonville, Indiana. Koma ine ndinakumana ndi wapampando wanu kuno. Iye anali ndi osiyana-siyana amachapudala anu. Ndipo ine ndikuganiza kuti muli ndi mwayi wopambana kuno. Ine ndimangoganiza usiku uno pamene ine ndinakhala apa ndikumayang'ana pa anthu. Inu mukudziwa, posachedwa pa mwayi uwu udzatithera. Bungi la World Council of Churches posachedwa apa lidzatimeza ife. Ine ndikupenekera kuti ochuluka awomvetsera anga usiku uno ndi opangidwa mwa Achipentekoste, ndi Abaptist, ndi Church of God, ndi iwo amene ali kunja kwa World Council of Churches imeneyo. Ndipo iwo ndizo basi zimene iwo anaziyimba, ndipo ndizo zimene Baibulo linati iwo akanadzachita. Ndipo ife timachenjezedwa za izo, chotero tiyeni tizipewa zimenezo. Ndipo chotero, monga izo zimankhulidwa usiku uno munyimbo zakudza kwa posachedwa apa kwa Ambuye, izo zikhoza kukhala moyandikira kuposa momwe ife tikuganizira. Ndipo ine ndikuganiza ndi pamene ife tikhoza kukhala pamodzi ndi chiyanjano cha mtunduwu, izo zimachita china chake kwa ife, chimene chimatiyandikiza ife pafupi kwa wina ndi nzake. Ndipo pamene ife tikuyandikirana wina ndi nzake, ife timayandikiranso kwa Mulungu. Pakuti Yesu anati, mochuluka monga munachitira kwa ang'ono anga awa, inu munachitira izo kwa ine. Ine ndili naye nyamata wa ng'ono muno pena pake, ine ndikuganiza Joseph. Ine ndili naye Bire wakhala apa, ana akazi awiri akhala kumbuyo uko ndi mkazi anga. Tsopano, ngati aliyense adakhala ndi china chake chimene chinali, inu mumafuna kuchita zabwino kwenikweni, ine ndikanakonda kwambiri kuti inu muchitire izo ana anga kuposa kundichitira ine zimenezo. Ndipo ine ndimamvelera chomwecho mwina mwake ngati kholo. Ndipo iye ndi gwero la ukholo. Ine ndikuganiza kuti umo ndi momwe Mulungu amamverera. Ngati ife tiyenera, ife timamutumikira iye pamene tikutumikirana wina ndi nzake. Umo ndi momwe ife timamutumikira Mulungu. Ndipo podziwa kuti ichi ndi choonadi, ndiye ndikuganiza kuti nthawi iliyonse imene chapitala ichi chikumana, pokhala kuti chimayima pakati pa zitumiki osiyana-siyana, palibe kwenikweni chiphunzitso china chimene a full gospel businessman amachiyimira. Iwo amangoyimira uthenga wa thunthu. Ndipo ngati munthu asiyana, izo ndi zabwino mwangwiro, izo zili bwino. Ife tili ndi chiyanjano mulimonse. Chotero ine ndikuganiza kuti izo zingakhale ngati ine ndikanamakhala muno mu mzinda uno, ine ndikukhulupirira pamene chapitala chimenecho chikumana, ngati patakhala njira ina iliyonse, ndingakakhale kumeneko ndikukakhala ndi aliyense kumeneko amene ine ndingamutengere uko nkulondola, chifukwa ndi chinthu chimene chimatilimbikitsa ife pamodzi. Ine ndimakhala ku Tucson, ndipo nthawi zonse ndimakhala ndikuyankhula mu chapitala chimenecho. Nthawi zonse ndipo mu Phoenix, chisamukireni kupita ku Arizona, ndimakhala ndili ku Phoenix nthawi iliyonse ndikapeza mpata wochokapo ndikupita ku Phoenix, chifukwa ndipo ndimayesetsa kumubweretsa wina wake ndi ine, kumuyitanira wina kupeza atumiki ena. Ndikuti chabwino, chabwino ine mukuona mbali Branham, ife sititero. Ine ndimati zilibe kanthu zomwe inu, tiyeni tingopita ndi ine, mupiteko ngati nzanga ndi ine. Ndipo ndimango atengera iwo kumeneko kwa kanthawi pang'ono, ndizo zonse zomwe iwe kuyenera kuchita. Ndipo iwo amapeza kuti mtima wa munthu aliyense umakhala ndi njala ya chiyanjano. Ndipo ife tiyenera kumachita mwanjira imeneyo. Icho ndi chizindikiro chachikulu cha nthawi yotsiriza. Mulungu adalitse chapitala ichi. Mulole icho chizikhalapo mpaka Ambuye Yesu adzabwere kudzatilandira ife mu ulemerero. Ndilo pemphero langa. Tsopano ine ndikukumbukira ulendo wanga woyamba kudutsa Yuma. Ine ndinali mu Model T Ford yomwe imakhoza kuyenda mamayilosi 60 pa ola. Ine ndimaganiza pamene ine ndimayendetsa lero, wokhulupirikabe ku Ford, ine ndikadali nayo bei imodzi, ndipo ndilibe ina iliyonse koma imeneyo. Koma ine tsopano, ine sindigulitsa mafodi. Tsopano, uko sikutanthauza choncho, mukuona. Koma ine ndikukumbukira mume Fodi imeneyo, ambira abale inu a usinkhu wanga, mukukumbukira Model T yakale. Izi zinali mu 1927. Iwe umene na kuyang'ana mwabwino kwenikweni, kapena iwe sukanampeza Yuma pamene iwe ukudutsa. iye anali wang'ono kwambiri ndipo inu ndithudi mwakula koma momwe ine ndinapezera mamayiros 60 pa ola kuchokera mu ford yanga iyo inkabira mamayiros 15 pa ola mbali iyi 15 mbali iyi chotero mukazika izo pamodzi ine ndinali ndi mamayiros 60 pa ola ndi mabampo anga onse ndi zina zotero yuma wakula mpingo wa ulemerero uwu umene ife tikulimbanirana chikhulupiriro chodabwitsa ichi zikomwe inu mbale aliyense amene wachita zimenezo iye wakula nayenso ndipo ndife woyamikira chifukwa cha zimenezo ambuye akudalitseni inu nonse ife tikuyembekeza ngati mutakhala kozungulira pafupi uliwonse wa misonkhano iyi ine ndili ndi chakutala ku Phoenix kuti ndikayankhuleko la mulungu likudzali ndipo la mulungu lotsatiralo ku Flagstaff ndipo lolemba lotsatirali 21 ndi phwando ku Tucson nonse inu mukuyitanidwa ndipo ambuye akalola ine ndikufuna kuti ndikayankhule ku bwalo la mpira la ku Westward Hall hotel ine ndikukhulupirira kodi izo zikayamba usiku uti la mulungu masana pa 17 msonkhano waung'ono chabe waulaliki ndikukhulupirira kuti oyimbawa adzakhala ali kumeneko pafupi ndi nthawi imeneyo kuti adzakatithandizire ife ndipo ife tikakhala tili kumeneko ndiye mpaka lachitatu ine ndikuganiza ndi la mulungu masana ndiye ife timachita zimenezo chifukwa sitifuna kusokonezana ndi aliwonse amadongosolo a mipingo ndiye lolemba ndi lachiwiri ndipo kenako lachitatu tidzakakhala kula ku West Ramada Inn Ramada Inn. Ndiyeno lachinayi ife tikayambira ku Westward Hall. Ndi choncho? Msonkhano waukulu udzakakhala uko ku Ramada Inn. Chotero ife tidzakhala okondwa kukhala nanu nthawi iliyonse. Tsopano ife tisanatembenuzire ku buku ili tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi chabe ndipo tiyankhule ndi mlembi tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwira kufumbi kumene mulungu anatitengako ife ndipo ngati yesu achedwa ife tidzayenera kubwererako mwanjira imeneyo tsiku lina kuyambira pamene ine ndakhala ndili kuno ine ndinalandira utenga wochokera kum'mawa kuti dona wang'ono amene ine ndikumudziwa iye ndi mtsikana wang'ono wotchedwa Edith Wright watsogola kupita kukakomana ndi mulungu madzulo anu Filipo Loko ife tiyenera kubwerera ngati alipo aliyense pano yomwe angafune kuti akumbukiridwe mu pemphero kodi mungangokwezera dzanja lanu kwa mulungu mulungu akudalitseni inu Atate akumwamba monga momwe ife tasangalalira ndi chiyanjano chabwino ichi kuyimba momwe izo zinakondwezera mtima wanga pamene ine ndinamva nyimbo ija kodi Yohane anandiona ine Atate ine ndikudalira kuti ife tonse tidzakakhala tili kumeneko aliyense wa ife ndipo ife tawiramira pansi kufumbi ndipo ife tikupemphera kuti inu mulandire athu mathokozo athu ndi kulapa kwathu ndi pemphero lathu kwa wina ndi mzake ndipo tsopano ife tikupotolokera ku mawu anu gawo lopatulika la msonkhano limene likuoneka kuti ndi lopatulika kwambiri kuposa ena onse chifukwa ife tikudziwa kuti pa nthawi ino tikuchita ndi anthu kuti tiwatsogolere iwo kuchoonadi kwa Khristu ndi kumawu amene ali Khristu ndipo ife tikupemphera kuti inu mutitsegulire ife mawu ife ndife osakwanira mbuye koma inu ndinu wokwanira muzonse chotero ine ndikupemphera kuti inu mudalitse kuyesetsa kwathu kofowoka ndipo mulole ife usiku uno tidzipeze tokha ndi malo athu mu mawu a mulungu perekaniza Atate ndipo ife tikupatsani inu matamando pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen tsopano izi ndi zabwino kwenikweni kukhala pano ine ndi ndizolemba zingapo pano zomwe ine ndimaganiza kuti ndilozereko kamamene ndi pang'ono popeza sindikuganiza kuti tikuloledwa kusunga holo ino nthawi yayitali usiku uno ndipo ine ndimakhala ngati nanenso pakati pa anthu a chipentekoste ine ndimakhala ngati wochedwa inu mukudziwa ine ndikukumbukira ndakuwuzanipo inu mwina mwake pamene ine ndinamuonapo koyamba mtumiki wa chipentekoste iye anali mbusa Robert Dote wochokera ku St. Louis ine ndikukayikira ngati aliyense wa inu mukumudziwa iye inu munawuona umboni wa mtsikana wake wang'ono mu buku iye anachiritsidwa ku St. Vita Stans ndipo iye anali atamulephera ndipo umo ndi imene ine ndinadza kumana ndi anthu oyambirira achipentekoste ndipo izi ine ndinapita kuti ndikamumvere iye akulalikira ndipo mai iye iye amakweza kulalikira iye ankati iye samalikira nkomwe kanthu kalikonse ndipo iye amalalikira mpaka mphepo kumuthera ndipo amakhoza kusanduka buluu ku nkhope yake ndipo maundo ake ankamangana pamodzi ndipo amakhala pafupi kuti agunde pansi ndipo iye amakhoza kukokera mpweya wake inu mumakhoza kumumva iye kumapeto kwa mzinda kumunsiuko pafupifupi akubwereranso kudzalalikira ndipo ndinaganiza mayi ine sindingakwanitse kumaganizira izo mofuimira chomwecho ine ndimango yenera kumatenga nthawi yanga ine ndimakhala ngati ndimachedwetsa ndipo ndikukalamba naneso inu mukudziwa ndikukwawa nawo kotero ine ndikuyembekeza kuti mupirira nane kwamphindi pang'ono pali chinthu chimodzi chotsimikizika chimene ndikudziwa sichingalephere ndipo ndicho mawu ake miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu ake sadzalephera konse chotero tiyeni ife titembenuzire tsopano ngati muli ndi baibulo lanu ndipo mukufuna kuwerenga kuchokera kwa ilo mu buku la Yesaya mutu wa 53 wa Yesaya ine ndikufuna kuti ndiwerenge izi kuti ndingomanga ndipeze mutu woti ndimangirepo phunziro kwa kanthawi ndani wakhulupirira uthenga wathu kwa ndani mkono wa Ambuye wavumbulukira pakuti iye adzaphuka pamaso pake ngati mphukira ndipo ngati munzu ku nthaka yowuma iye alibe maonekedwe ngakhale kukongola ndipo pamene ife tidzamuona iye palibe kukongola kuti ife timukhumbire iye iye ananyozedwa ndipo anakanidwa ndi anthu munthu wachisoni woyanjana ndi zowawa ndipo ife tinambisira nkhope zathu kwa iye iye ananyozedwa ndipo ife sitinamulemekeze iye ndithudi iye ananyamula zosautsa zathu ndipo ananyamula zisoni zathu komabe ife tinamuyesa iye wokhomedwa wokanthidwa ndi mulungu ndi wozunzidwa koma iye anakulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu iye anatunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu chilango cha mtendere wathu chinali pa iye ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa ife tonse tasokera ngati nkhosa ife tampatutsira aliyense ku njira yayekha ndipo ambuye anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse iye anaponderezedwa ndipo iye anazunzidwa komabe iye sanatsegule kamwa yake iye anabweretsedwa ngati mwana wa nkhosa kupita kokaphedwa ndipo ngati nkhosa pamaso pa omusenga ake ali wosayankhula iye sanatsegule kamwa yake iye anatengedwa kuchokera ku ndende ndi kuchokera ku chiweruzo ndipo ndani ati adzaneneza mbado wake pakuti iye anadulidwa kumuchotsa mdziko la amoyo ndipo kwa chifukwa cha cholakwa cha anthu anga iye anakanthidwa ndipo iye anapanga manda ake pamodzi ndi oyipa ndi olemera mu imfa yake chifukwa iye sanachite chiwawa ndipo mkama mwake munalibe chinyengo komabe izo zinawakomera ambuye kuti amutunduze iye iye wamuyika iye mu zowawa pamene iwe udzapereka moyo wake nsembe ya tchimo iye adzaona mbewu yake ndipo adzalalikitsa masiku ake ndipo zokondweretsa za Ambuye zidzakula mʼmanja mwake iye adzatero iye adzaona zowawa za moyo wake ndipo adzakhutitsidwa ndi chidziwitso chake mtumiki wanga wolungama adzalungamitsa ambiri pakuti iye adzasenza mphulupulu zawo chotero ine ndidzamugawira iye gawo la opambana ndipo iye adzagawa zofunkha ndi amphamvu chifukwa iye anatsanulira solo yake ku imfa ndipo iye anawerengedwa pamodzi ndi olakwa ndipo iye anasenza machimo a ambiri ndipo anapanga kupembedzera kwa olakwa ine ndikungofuna kuti ndinene izi kwa mutu wa ung'ono chabe ine ndikufuna kutenga mutu kuchokera pamenepo monga mbambande yozindikiritsidwa ya Mulungu tsopano ungakhale mutu ndithu woti uwerenge kuti utengepo mbambande koma pamene ife tiyang'ana pa iwo monga mmene ife tingaganizire icho chingakhale china chilichonse koma mbambande chifukwa anati ife tinabisa nkhope zathu kwa iye ndipo panalibe kukongola kwakuti tingamukhumbire iye ndipo nthawi zambiri chimene ife tingachitche mbambande pamene Mulungu akoza kukhala wopanda chochita ndi icho. Chifukwa nzeru ya munthu ndi yopusa kwa Mulungu, koma kupusa kwa Mulungu ndi nzeru zochuluka kuposa nzeru zonse za munthu. Ndipo ife tikuona umu kuti Mulungu anatipatsa ife chithunzi cha china chake. Ine ndikufuna kuti ndiyesetse kuti ndibweretse chithunzi ichi pamaso pathu. Pamene ine ndikuzindikira kuti ikhoza kukhala nthawi yomaliza imene ena ife tikukumana pamodzi komaliza. Ife mwina tikhoza kusadzaonananso monga amene tikuchitira panopa. Chotero, ngati ife tasonkhana chifukwa cha cholinga ichi, osati kuti tionedwe kapena kuti timvedwe, koma ife tinali ndi chiyanjano chathu wina ndi nzake pamene ife timagawana chakudya chodabwitsa ichi usiku uno pagome, pamene timadyetsa matupi athu athupi. Ndipo tsopano ife tikufuna kuti Mulungu adyetse moyo wathu pa mana ake amene abisika. Kwa nsembe ukhawo amene alowa mu malo opatulikitsitsa omwe ali ololedwa kudya chakudya chake. Ndipo ngati ife tinazindikira usiku uno yathu nyama yathu, ine sindikukhulupirira kuti ndinayamba ndakhalapo ndi phwando malo onse omwe ndakhalapo ndi misonkhano. Monga usiku uno pamene ndinakhalapo ndi chiduswa chabwino chotero cha nyama monga iwo amagawira usiku uno. Tsopano inu mukuona chifukwa ife timayenera kukhala ndi izi kuti tikhale moyo, china chake chimayenera kufa kuti tisangalale nayo nthawi ya chiyanjano iyi, komanso kulimbikitsa mioyo yathu. Ine ndimayankhula ndi mwamuna yemwe amangodya za masamba kosati kale kwambiri. Ndipo iye anati kwa ine, chabwino, ine sindikugwirizana nanu inu, chabwino. Iye anakhala ngati anandipatsa ine kalata, ankafuna kukumana nane mwanseri. Ndipo anati, mbale Branham, ine nthawi zonse ndimakutengani inu ngati munthu oyera. Iye anati, koma pamene ndinakumvani inu mukuti munadya nyama ndi mazira pakadzutsa. Anati, izo zinandikhumudwitsa ine. Chabwino, izo ine sindingaike chopunthwitsa panjira yake. Tsopano uma ndimene iye akukhulupirira, koma ine ndinati, chabwino bwana, ngati ine sindidya ine sindikhala moyo. Iye anati, koma inu mukuona inu mumachita kudya nkhumba ndi kupha nkhuku. Ine ndinati, bwana, ife timangokhala moyo pakudya zinthu zakufa. Ine sindikusamala zomwe inu mukudya. Inu mumadya masamba, inu mumadya buledi iligwa nafa. Ngati inu mukudya chimanga, chimangacho chinafa. Ngati inu mukudya nyemba, nyembazo zinafa. Chilichonse chimene mungadye, inu mukhoza kukhala ndi moyo mwathupi, chifukwa china chake chinafa kuti inu mukhale moyo. Tsopano, chilichonse chimene inu mungachite, ngakhale kumankaka, mabakteria, chilichonsecho, inu muyenera kukhala moyo pakudya chinthu chakufa. Ndipo izo zimangotsimikizira ngati ife tingakhale moyo wachibadwa uwu, ndipo tingakhoze kokha kuchita izo ndi chinthu chakufa, china chake chinayenera kuti chife kuti ife tikakhoze kukhala moyo wamuyaya. Ameneyo ndi Yesu Khristu amene Mulungu anampereka chifukwa cha ife monga dipo. Ndipo tsopano pamene ine ndinakumana nawo koyamba anthu achipentekoste, ine ndinapita ku California dera lolumikizana ndi kuno kuwoloka mtsinje. Ndipo ndinali ku Los Angeles. Ine sindinakhalepo moyo masiku a nduna yayikazi yotchuka iyi, akazi a Sample, Amy Sample McPherson. Ine ndinakumana ndi mwana wake wa mwamuna Rolf, njonda yabwino ya Chikhristu, ndi mkazi wake ndi banja lake. Iwo ndi Tudi, ndi anthu okoma, ndi Dr. Latiford, ndi ambiri ogwira ntchito ku Angelus Temple. Ndipo ine ndinalalikira chisangalalo cha Pentecoste, chisangalalo cha zaka 50 kumeneko, zaka zingapo zapitazo. Ndipo ndi Tudi tinali ndi nthawi yodabwitsa. Chotero, pomulemekeza mkazi uyu yemwe anapereka chitsanzo monga ye anachitira chakuyesetsa momwe angathere ndi kuti apereke zomwe zinali mu mtima mwake, ine ndinapereka ulemu kwa iye wopita ku manda ake ku Forest Lawn. Ndipo pamene ine ndinayima pamenepo nditavula chipewa changa, ndipo ndinawera mitsa mutu wanga ndi kupereka mayamiko kwa Mulungu chifukwa cha moyo wa ulemu wa mdzakazi wang'ono uyu. Kenako ine ndinafunsidwa ndi gulu limene ndinali nalo, gulu la zitumiki, ngati ndingapange ulendo wodutsa mu wodutsa mu forest lawn yense ndi mkati mwa nyumba yosungiramo mitembo kumeneko kapena chilichonse kimene inu mumachicha icho, ine ndinali kuyang'ana pa mapangidwe osiyanasiyana ndipo ndinaona mgonero wa Ambuye ndipo ndinakhazikikako. Ambiri a inu munazionapo izo pamene anayika magetsi pamenepo mgonero wotsiriza ndipo munamvapo nkhani ya izo. Koma chimodzi ya zinthu zabwino kwambiri zimene ndinaziona kumeneko zinali pamene iwe ukulowa pa khomo, ine ndikukhulupirira kuti zikhoza kukhala mbali ya kummawa, kunali a chosema cha Mose adakhala pamenepo. Imeneyo inali ntchito ya pamwamba ya moyo wa Michelangelo. Ine ndikukhulupirira anali wosema yemwe ine ndikhoza kukhala kuti ndikulakwitsa za munthuyo, ndikukhulupirira ndikulondola Michelangelo amene wosema wankulu yemwe anawumba ichi kapena chosema cha Mose. Ndipo pamene iye anali kufotokoza izo namulondola yemwe amatiyendetsa ife, iye ananena kuti icho chinali chimodzi chambambande zazikulu kwambiri zimene Michelangelo anayamba wapangapo. Ndipo anati izo zinamutengera moyo wake wochuluka ntchito yolemetsa. Ndipo ine ndinazindikira ine ndikukhulupirira kunali pabondo lakumanja chonsemacho chimaoneka changwiro chosalala, ndipo Mose ali ndi gome la malamulo mdzanja lake ndi ndevu zake zazitali. Ndipo icho chinali ndithudi kumvetsa kwa malingaliro kwa Michelangelo momwe Mose amena kuti amaonekera nkutheka kuti anali asanachionepo chithunzicho, koma maganizo mwake momwe iye anajambula amene ankaganizira kuti Mose ayenera kuti amaonekera. Ndipo nkhaniyo imapitirira mwansanga pamene iye anali atachitsiriza chosemacho ndipo chonse chidapukutidwa, ndipo mwangwiro iye anadzayima kumbuyo kuti aone ntchito yake. Ndipo pamene iye anadzazozera kwambiri mpaka kuti icho chimaoneka mochuluka kwambiri chimene iye anali nacho mmalingaliro mwake, iye anali atachipanga ndi dzanja lake, icho chimaoneka mochuluka kwambiri monga icho, ndipo zaka zonse zimene iye anakhala akudikirira pa icho mpaka iye anatengedwa ndi kudzoza, iye anachimenya icho pa bondo ndipo anafuula yankhula, ndipo pali malo osweka pa mwendo bondo la Mose pamene Michelangelo anamumenya ndi nyundo yake pakuti iye anadzozedwa kwambiri. Mwaona munali china chake mkati mwa iye pachiyambi kuti iye anajambula chithunzi cha maganizo chamomwe iye ankaganiza kuti Mose ameyenera kuonekera. Ndipo pamene iye anachiona icho chikunyezimira pamaso pake chinthu chomwecho chimene iye anali nacho malingaliro ake chimene iye ankaganiza kuti Mose ameyenera kuonekera, ndipo ananyamula masomphenya amenewo limodzi naye zaka zonsezo ndi zaka. Pamene iye ankatenga chidutswa chachikulu cha nsangalabwi ndi kudula chidutswa apa ndi chidutswa apo ndi kuchilemba icho chifukwa icho chinkayenera kutuluka mwangwiro. Ndipo pamene chinapangidwa changwiro pamaso pake iye anaona chinyezimiritso cha chimene chinali mmalingaliro ake, ndi chimene chinamudzoza iye chomwecho kuti amenye fanolo ndi kufuula yankhula. Zaka zake zonse zakuvutikira zinali zitapindula ntchito yake yaikulu ya manja inali itatha. Tsopano ife tikuona izo ndipo ine ndinadzozedwa ndi zimenezo chifukwa ine ndinaganiza kuti kwenikweni chilema pamwendo nchimene chinapanga icho kwa ine mbambande. Chifukwa basi ngati chikanangokhala chithunzi china kapena china chake cha Mose mtundu wina wa chithunzi chimene munthu wina anali nacho mmaganizo, koma mwamuna yemwe ankagwira ntchitoyo izo zinamukhutitsa iye kwambiri mpaka iye anachimenya icho. Ndipo chilema pa icho chinapangitsa icho kukhala mbambande kwa ine chifukwa izo zinanyezimiritsa mwangwiro chimene chinali mmalingaliro ake momwe Mose amena kuti amaonekera. Ine ndinayima pamenepo, ine ndinachita kusunthira patali kwa mamiriti pang'ono kuti ndiganizire za chimene icho chiyenera kuti chimatanthauza kwa iye ndi chimene icho chimatanthauza kwa ine pa nthawi imeneyo. Ndiye izo zinabwera ku malingaliro wanga za izi zimene ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu. Tiyeni ife titembenuzire tsopano malingaliro wathu tichoke kwa Michelangelo tipite kwa wosema wankulu Mulungu wamphamvu zonse yemwe pachiyambi kusanakhale tsiku kapena mbanda kuja wa tsiku pasanakhale atomu kapena molecule. Mulungu mmalingaliro ake anali ndi munthu momwe munthu ayenera kuonekera chimene iye ayenera kukhala ndi chimene iye ayenera kumachita.
And he wanted that man
ndipo iye ankafuna kuti munthu ameneyo akhale gawo la iye chotero iye anampanga munthu mchifanizo chake chomwe ndipo maonekedwe a Mulungu iye anamulenga munthu. Pamene Mulungu pachiyambi anapanga mbambande iyi china chake chimene chinkanyazimiritsa malingaliro ake. Kumbukirani, ulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya ndi athu, ngakhale mayina athu ndi maganizo athu anali ndi Mulungu asanayikidwe konse maziko a dziko lapansi. Chifukwa tsopano ife tili nawo moyo wa muyaya, ndipo kuti tikhale chimenecho ife tiyenera kukhala gawo la Mulungu. Chotero ife tiyenera kukhala mochuluka monga momwe zinalili mu malingaliro ake, chifukwa ife tili nawo moyo wa muyaya. Ndipo tinakonzederatu ku moyo uwu, ndipo mayina athu analembedwa pa buku la moyo wa mwana wankhosa asanayikidwe maziko a dziko lapansi molingana ndi chivumbulutso. Tsopano Mulungu ameneyo anali nafe ife mukuganiza kwake, kotero ife tili nawo moyo wa muyaya chifukwa pamenepo iye anatiyankhula ife, ndipo ife tinadzabwera nkudzakhalapo. Ndipo liwu limangokhala lingaliro lowonetseredwa. Mulungu anali nafe ife pachiyambi mmalingaliro ake. Tsopano ndipo pamene iye anamupanga Adamu, munthu woyamba uja momwe izo zinalili zangwiro, iye ankaoneka ngati Mulungu. Mulungu mzimu woyera waukulu ukufungatira pa dziko lapansi, ndipo iye mbalame zinatulukira mwina mwake ndi nyama. Zinthu zosiyanasiyana ndipo zinakhala zikupitirira kumabwera mochuluka maonekedwe amodzi yemwe anali kufungatira, mpaka potsiriza apo panadzabwera mtundu chimodzimodzi basi monga mmodzi amene anali kufungatirayo. Mulungu. Mulungu anali kapena munthu anapangidwa mchifanizo cha Mulungu. Kenako pamene iye anadzamuyika iye munda waukulu monga meka angelo anayika ntchito yake yaikulu ya moyo ndi onse malonse akuluakulu, Mulungu anadzayika ntchito ya manja ake munda wa Edeni. Anamupangira iye womuthangatira ndi kukhutitsidwa kwa thunthu bwanji kumene kunali kwa Mulungu, kufikira kuti iye anadzapuma, iko kunangokhala kupuma, ntchito yake inalidatsirizika. Kenako nkhani yomvetsa chisoni inadzabwera ya ndani. Tsopano zindikirani chinthu chimodzi ichi chimene ine ndikufuna kuti inu muzikumbukira, kuti Mulungu anamupatsa munthu uyu chitetezero. Iye anamupatsa iye, iye anamuyika iye mulinga la mawu ake, chifukwa iye anawawuza iwo zimene iwo akanakhoza kuchita, zimene samayenera kuti achite. Ndipo ndiwo maziko omwewo omwe ife takhazikidwa apo lero, zomwe tingakhoze kuchita, zomwe ife sitingathe kuchita, zilibe kanthu pomwe ife tilili abwino. Mochuluka bwanji imene timapitira ku charity kapena kuchita izi, ife tiyenera kuti tibadwe kachiwiri. Mukuona izo zenera kukhala. Ndipo Mulungu anamuza Adamu zimene iye akanatha kuchita ndi zimene iye sakanatha kuchita. Iye anamuyika iye kuseri kwa mawu ake. Kenako ndani anadzabweramo mwachinyengo, ndipo anadzakwawira kudutsa makoma mawu a Mulungu, chifukwa chitseko chinali chotseguka kwa iye, ndipo anadzachiononga chifano chimenecho kuchimo. Imeneyo ndi imodzi ya nkhani zomvetsa chisoni kwambiri kuganiza kuti munthu amene anapangira mchifanizo cha mlengi wake ndipo anapatsidwa koma kuti azima kumbuyo kwake, kuti mawu amenewo sakanadzakhoza kulephera konse. Ndicho chiyembekezo cha Mkhristu, ndi chake chishango chake, ndi chida chake, ndi thanthwe lake lero, ndi azikhala kuseri kwa mawu wokhulupirira aliyense. Tsopano inu musamachoke konse kuseri kwa iwo. Pamene inu mutero, inu mukutsegula chitseko kwa ndani. Pamene iwo anena kuti chabwino inu mukhoza kuchita pang'ono za izi ndi pang'ono za izo, Mulungu amafuna kuti inu mudzipatule nokha kwa chilichonse chimene chimatchedwa chimo, kudzipatulira kwa munthu kwa iye ndi kwa iye yekha. Iye ali ndi cholinga moyo wanu, munthu aliyense pa yekha, mwakuti palibe wina aliyense pa dziko lapansi amene angatenge malo wanu. Mulungu ali nacho china chake kwa inu. Inu munapangidwa monga choncho, inu munapangidwa mwanjira imeneyo kwa cholinga. Mulungu ndi wochita mwa yekha mu ntchito yake. Iye mpaka zinthu zimasiyana, Ife timasiana, wina ndi nzake. Ife timazinigira mumoyo wa zinyama. Ife timabeza kuti, mumoyo wa zinyama, pari chinyama chimodzi. Mulungu anapanga chirombo chazolemetsa monga kavalo. Ndipo iye ameyenera kugwira ntchito. Ndipo ng'ombe ndi yansembe. Ndipo koma mkango ndi nyalugwe zimayendayenda mkhalango popanda kugwira ntchito kapena chilichonse. Iye anachipanga chinyama chachikulu ngati njovu. Ndipo kenako anadzapanga kanthu kakang'ono kwambiri ngati mbewa. Tsopano ndani amene angamuwuze Mulungu zoyenera kuchita ndi imene angachitire izo. Iye amachita izo mwanjira yake yake. Ndipo iye amapanga mapiri, iye amapanga zipululu, iye amapanga nyanja, iye amapanga zigwa, iye amapanga mtundu umodzi wa mtengo, matabwa olimba, kanjedza ndi zina zotero. Iye amachita izo. Iye amapanga amuna kukhala osiyana-siyana. Iye amatipatsa ife aliyense malo osiyana-siyana. Ndipo mtengo wa kanjedza sungakhale wathundu. Mtengo wa thundu sungakhale kanjedza. Palibe amene angatenge malo anu. Ndipo inu musamayesere kuti mutenge malo awina aliyense. Chifukwa inu ndinu munthu payekha kwa Mulungu. Ndipo Mulungu ali ndi cholinga kwa inu. Iye anakupangani inu chomwecho. Inu mukuti chifukwa chiyani iye anachita zimenezi. Iye ndi wochita mwayekha. Iye ali nacho chifukwa kuti izo zizikhala mwanjira imeneyo. Koma ife tikupeza kuti ife tonse timalonderedwa ndi mawu. Kumwamba timayang'ana pa zinthu za mu mtambo. Baibulo limanena kuti ngakhale nyenyezi imodzi imasiyana ina kwa inzake. Kuti Sirius ndi zina zosiyana-siyana ndi Mars ndi Jupiter zosiyana-siyana zonse izo zimasiyana ina kwa inzake. Dzuwa limasiyana ndi mwezi kwa nyenyezi. Ndipo alipo angelo monga ngati alipo serafi ndi akerubi ndi angelo. Ndi angelo akulu mu magawo. Ndipo ngakhale mdziko latsopano limene lili mkudza, mafumu a dziko lapansi azidzabweretsa ulemu wawo mu mzindawo. Ife nthawi zonse tizikhala mwanjira imeneyo. Chifukwa Mulungu si Sears ndi Robert Harmon House, iye ndi Mulungu akasinthasintha. Iye amapanga mmodzi mwanjira ina ndi wina ndi nzake. Koma ife tiyenera kumutumikira iye mwanjira imene Mulungu anatipangira ife. Ndikumakhala okondwa, ndikumakhala kuseri kwa mawu ake. Ndipo umo ndimo Mulungu anapangira izo. Koma pamene ife tipeza kuti ndani anafika ku mawu amenewo kufika kwa ichi ntchito ya manja a Mulungu, iye anayiwononga iyo. Ndipo ndizo ndende zimene iye akuchita tsopano. Iye akuzembera kukafika kwa ntchito ya manja imeneyo. Ndani ali akuyesera kuti atipange ife bungwe la mipingo ya mdziko. Ndipo munthu watero bwanji munthu akulembera ngakhale kuti agwirizane wina ndi nzake. Ndiye ife tilipanga bwanji dziko lonse kuti ligirizane ndi munthu. Ndipo mwansanga inu mukangochita zimenezo, ife tili naye mmodzi yemwe tiyenera kukhala naye muchiyanjano. Ameneyo ndi Mulungu. Ndipo pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu akukhalabe Mulungu. Ndipo nthawi zonse adzakhala ali Mulungu, chifukwa Mulungu ali mu mawu. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhazikika pakati pathu. Mwa munthu wa mwana wa Mulungu. Tsopano ife tikupeza kuti iye atapeza chilema chachikulu ichi zikuoneka kuti chikanakhala inu ndi ine. Ndipo titayika nthawi yonseyo ndi kuyesetsa ife tikanachitaya chinthucho ndi kungochisiya icho chizipita. Koma osati Mulungu. Iye sanali wololera kuti ayisiye ntchito yake kuti iwonongeke. Ndicho chikondi cha Mulungu. Zosadabwitsa wandakatuloyo anati, kodi ife tingayidzazitse nyanja ndi inki? Ndipo mlengalenga mukanakhala polembapo ndi pesiliri lonse pa dziko cholembera ndi munthu aliyense mlembi mwantchito kulemba chikondi cha Mulungu wakumwamba kukanayiumitsa nyanja. Kapena mpukutu sukanakwanira zonsezo ngakhale utatambasulidwa kuchokera mlengalenga kupita mlengalenga. Mwaona chikondi cha Mulungu, munthu atagwa ndipo mwadala nkutsekula chitseko kwa ndani ndipo nkubweramo ndi kudzamuononga iye ndi kudzayika imfa mwa iye. Komabe Mulungu sanatikulolera kuti izi zigonjetsedwe. Iye anadzabwera pansi ndipo anadzayambiranso kachiwiri. Iye anali woti amupanganso munthu ameneyo kachiwiri. Iye anamuyika Adamu pa pangano, chita ichi ndipo osati ichi, ichi ndipo osati icho, usakhudze, usagwire, usalawe. Koma ife tikupeza kuti pamene iye anadzayambanso kachiwiri, iye anayamba ndi Abraham. Ndipo mwa Abraham iye anamuyamba iye ndi pangano lopanda mangawa, osati ngati iwe ungatere. Ine ndatero, ine ndachita kale izo, ine ndakudalitsa iwe, iwe ndi mbewu yako, ndi zina zotero, dzapambuyo pako. Ilo linali pangano lopanda mangawa. Iye anayamba ndi Abrahamu ntchito yake kachiwiri. Ndipo tsopano ndi pangano lake lopanda mangawa ndiye pamene ife tikupeza iye anakhazikika pa Abrahamu ndipo anampatsa iye pangano lopanda mangawa ndi lonjezo. Ndiye iye anadzabwera kwa mbadwa. Ife tikubwera motsatira muchipangano chakale. Pamene ife tikutsika musi apa iye anaonetsera maziko a ntchito yake. Tsopano ife tili ndi Abrahamu, Isaki, Yakobo, Yosefe, mbadwa zinaizo. Tsopano Abrahamu ankayamira ntchito yachikhulupiriro. Chikhulupiriro. Chifukwa Abrahamu anali chikhulupiriro. Iye anali ndi chikhulupiriro chachikulu. Chifukwa iye sanadzandime palonjezo la Mulungu. Kupyolera mukusakhulupirira. Pamene ife tingati zidutswa zagwa ndipo chilichonse kumamutsutsa iye, iye anagwiritsitsabe kwa Mulungu. Ndiye ife tili ndi Isaki, amene anali mwana wokondedwa, amene ankayimira chikondi. Chifukwa Abrahamu pokhala choyimira cha Mulungu, monga Isaki anaberekedwa, Genesis 22, ife tikupeza kuti iye ananyamula nkhuni kukwera nazo phiri. Ndipo chilichonse chinkaonetsera Khristu, chinkamuchitira mthunzi iye. Ndipo kenako nkhosa ya mphongo inabwera. Ndipo inaberekedwa nsembe mʼmalo mwake. Tsopano icho chinali chikhulupiriro, chikondi. Ndipo Yakobo amene amatanthauza wonyenga. Ndipo ameneyo ndiwonyenga. Ndipo ife tikuzindikira kuti moyo wa Yakobo ndithudi unayimira chisomo. Chifukwa icho chinali chisomo cha Mulungu nthawi zonse. Ndi Yakobo. Kenako kunadzabwera Yosefe. Panalibe kanthu komutsutsa Yosefe. Iye anali mmodzi wangwiroyo. Mneneri wa Mulungu amene anadza pakati pa abale ake ndipo ankadedwa. Popanda chifukwa ndipo anagulitsidwa. Ndipo manjira iliyonse moyo wake unkachitira mthunzi moyo wa Yesu Khristu. Anadza kwa ake omwe sana mlandire iye. Monga Yosefe anadedwa ndi abale ake, anaponyera mudzenje, kumaganiziridwa kuti wafa. Anatulutsidwamo, anakwezedwera kudzanja la manja la Farao. Ndipo pamene iye akuchoka pa mpando wa chifumu, iwo ankaliza lipenga. Mukudziwa, bondo lililonse linkanena kuti ligwande. Ndipo kwa Yosefe. Ife tikupeza kuti Yesu anagulitsidwa pafupifupi kumafanana ndi mtengo omwewo umene Yosefe anagulitsidwa. Anatengedwa kuchokera mdzenje ndipo anakwera kumwamba kukhala pa dzanja la manja la Mulungu. Ndipo pamene iye azidzabwera kuchokera kumalo amenewo lipenga lidzalira. Ndipo bondo lililonse lidzagwada. Ndipo lilime lililonse lidzavomereza kwa iye. Ungwiro. Chimenecho chinali chikhulupiriro, chikondi, chisomo ndi ungwiro. Zitatero ntchito ya thupi inadzabwera ya chosema chachikulu ichi. Iye anapanga ntchito ya thupi mwa aneneri. Aneneri anali ntchito ya thupi. Ndiye potsiriza panadzabwera mutu wa thupi lalikulu ili. Limene linali Khristu mwini wake. Aneneri onse anali ataneneratu za iye. Maziko onse anali ataneneratu za iye. Njira yonse kuchokera mʼmunda wa Edeni. Kuyambira nthawi yomweyo imene iye anayamba. Ine ndidzayika udani pakati pa mbewu yako ndi mbewu ya serpenti. Ndipo ife tikupeza kuti iye anayambira pamenepo. Ndipo anabwera kudutsa mbadwa kulowa mwa aneneri. Ndipo anadzatulukira pamenepo. Aponso iye anadzaona chinyeziwiro chake chomwe. Pamene munthu mmodzi anabadwa pa dziko lapansi kuchokera mchiberekero cha mkazi, iyo inali mbambande ya Mulungu. Iye anali mwana wa Mulungu, Yesu Khristu. Chifukwa chimene iye anali, chifukwa iye anali mwangwiro mawu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano ife tikuona akunyazimiritsidwa mwa iye, mbambande ya ngwiro. Iye anali wangwiro kwambiri monga Mulungu. Mpaka iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, musandikhulupirire ine. Ngakhale ine, inu simungandikhulupirire ine. Khulupirirani ntchitozo pakuti izo zikuchitira umboni kwa inu yamwe ine ndili, ine ndikuzikonda zimenezo. Mukuona, iye anati, ngati inu simukundikhulupirira ine. Iwo anati, ndiwe munthu ukudzipanga wekha wofanana ndi Mulungu. Iye anati, ngati inu simungandikhulupirire ine, mukhulupirire ntchito zimene ine ndikuchitazi. Ndipo ngati ine sindikuchita ntchito za iye amene anandituma ine, ndiye inu mulibe ufulu wondikhulupirira ine. Chotero ayenera mkhristu aliyense lero kuti akhale ndi umboni omwewo ngati mu mawu olonjezedwa awa a Mulungu, ngati miyoyo yathu sikufikirapo ndi kukwaniritsa ndendende zimene mawu ananena, ndiye ife tilibe ufulu tichatokha Khristu. Ngati ife sitinabadwenso kachiwiri, Yesu anati mu Mariko 16, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ukuona, osati iwo mwina, iwo ayenera kutero, iwo mwina mwake adzatero, iwo azidzachita izo. Ndiye wosema yemwe anatipanga ife, ndiwo mpingo umene unadulidwawo, ndilo thupi la Khristu. Tsopano ife tikupeza kuti izo zinamunyezimiritsa iye mwa mgwiro wosema. Tsopano anali ndi mawu akunyezimiritsidwa mwa mbambandeyo kachiwiri yotchedwa mwana wake Mulungu Emmanuele. Tangoganizani kuti munthu anadzipereka kwambiri mpaka Mulungu anadzizindikiritsa yekha mmenemo muthupi limenelo, ndipo iye anadzakhala iye ndi Mulungu anakhala mmodzi. Ine ndi Atate anga ndife mmodzi, Atate anga amakhala mwa ine, ine ndimachita nthawi zonse zomwe zimawakondweretsa Atate. Bwanji ngati Mkhristu lero angakhale ndi umboni wonga umenewu, inu mungakhale mbambande komwe kuno muyuma pansewu. Ngati ndinu mkazi wochapa kudya ugo kusati kwa bafa, inu mungakhalebe mbambande kwa Mulungu. Pamene inu mungati ine ndimachita zomwe nthawi zonse zimamukondweretsa Mulungu, ndipo dziko lonse likhoza kuona ntchito ya Yesu Khristu ikunyezimira tsidwa mwa inu. Izo zinanenedwapo nthawi ina golide wakale iwo asanakhale ndi chipala, iwo ankakonda kutenga golide ndi kumamumenya iye womenyayo ankatero. Amwenye masiku oyambirira pamene Arizona anali mu unyamata wake, iwo ankamumenya golideyo mpaka womenyayo ankaona chinyezimiro chake chomwe chili mu golideyo. Iwo ankamumenya mwala wonse wachitsulowo, litsiro, nyansi, kuzichotsa pa iwo, kufikira kuti amene ankaumenyayo ankakhoza kuona chinyezimiritsa chake chomwe ngati kalilole akamaumenya. Tsopano ndicho chimene uthenga umachita. Chodera anthu ambiri samakonda kutembenuzidwa ndi kumenyedwa chabwino. Zomwe mpingo wakusowa usiku uno ndi kachitike kabwino kachikale, kupunthidwa ndi mzimu oyera za chidziko ndi zinthu za mdziko. Ndicho chimene Pentekoste akusowa usiku uno, ndi chimene magulu athu akusowa usiku uno, ndi kupunthidwa kwabwino kwa kachitike kachikale komachita kututembenuza kwa golide mpaka dziko lonse litapunthidwa mkuchoka mwa ife, ndipo Yesu Khristu nkumenyezimiritsidwa. Ndiloleni ine ndikhale ndi anthu apang'ono awa muno siku uno oganiziridwa mokwanira kwa Khristu ndi mioyo yawo yoberekedwa kwa Khristu. Ine ndikhoza kuchita zambiri ndi gulu laling'ono ili, kapena Mulungu akhoza kuchita zambiri kani ndi anthu apang'ono awa pano. Kuposa mwamwe inu mukanachitira ndi bunge lonse la mipingo ya mdziko ku ufumu wa Mulungu. Munthu mmodzi adadzipereka mʼmanja mwake mokwanira, ndizo zonse zomwe Mulungu akusowa. Koma inu mukuona ife sitimakhala ololera kuti tikhale chete ndi kumulola iye kuti azipuntha mbali iyi mbali iyo, kugwetsera ichi kunja, kugwetsera icho kunja, kugwetsera lingaliro ili kunja ndi ilo, ndi kumulola Yesu Khristu aonetseredwe mwa ife. Ife timaonera makanema ambiri, ife tili ndi matelevizhoni ochuluka kwambiri, ife tili nazo zosangalatsa zina zambiri zachidziko mpaka mpingo wati akukoma kwake kwa anthu, ndi chifukwa chakuti mzimu oyera wakatulukamo, ndipo china chake chimadzasunthira mkati uko mkulondola abwenzi. Ine ndimamva maumboni achipentekoste akachitidwe kachikale momwe iwo ankakhalira ndi misonkhano ya mapemphero utali wa usiku wonse. Atate athu ndi amayi zaka 40-50 zapitazo ankapemphera utali wa usiku wonse, anthu ankawada iwo pansewu. Ndipo ife tikuganiza lero ngati aliyense sati sisita ife papewa bwanji, pali ndina chake cholakwika ndi ife. Tsoka kwa inu pamene anthu wonse akuyankhula zabwino za inu, iye ananyozedwa ndi kukanidwa ndi anthu, ndipo ndife chifaniziro chake. Ameni. Mena ife tikusowa lero ndi misonkhano yenu yeni yowona ya pemphero kuyeretsa bwina njira yonse kuchokera pa guwa kupita kwa woyang'anira nyumba, nyumba yonse kuti iyeretsedwe ndi Mulungu. Kupunthidwa nyezimiritsa chithunzi cha wopunthayo, kuthenga kulalikidwa mu mphamvu ya chiukitsiro cha Khristu uko mkulondola. Utenga wa umono uwaji tukukwa mina yifetina lina wali mozi Ndiku musisina uyu bapewa Ndiku mpanga uyu kukala jikoni Ndi uyo woyanga nila Kabina jina jaja jonga yucho Zosezo ndare kodizo Zinali ndende zimene zina jidika munisi ya Roma Ifeli kufuna kutiti chokeko kusundu zimene so Methodist, Baptist, Presbyteria, Pentecost Ndizo se Ifeli anela kutiti choke kwa izo Ndale sisa mpingo Nzimo era ndi watu uzira mulira mpingo Ndiku asali voti ya ndale ya ntani Ndintani, murunga naika mumpingo ena tumwi ena neneri ndi ena punzitsi ndi alariki ndi azibusa osati amuna kuwavorera iwo mmenemo murungu anawayika iwo mmenemo mwakuitana kwa nzimu oyera misonkhano ya pemphero ndi kusanjika kwa manja ndi kukhala pamaso pa mulungu koma lero ife tachigwirizanisa chipembedzo chathu mpaka pamalo akuti chakhala ngati ndale pachokha mwakuti ife timachisewera icho mu zipembedzo zathu zonse ndife wina sangalo zopa nzake wina tonse ndife olakwa mmenemo ine mumapeza amuna enieni ndi akazi enieni koma vuto zimene ine ndikuganiza ife kuchulukira kwambiri kumbali ya anthu ochepa anthu eni ena amene amafuna kukhulupirira ndipo amafuna mphamvu ya mulungu pali zinthu zambiri zomwe zimabweretsedwa ndi chikhalidwe cha anthu chabwino uyu ndi munthu wabwino iye ndi bwenzi wabwino ife tili ndi mipingo yabwino ife timamanga machali chabwino ndi machali chabwinoko kuposa omwe ife tinali nawo kale izo nzabwino palibe chotsutsa izo ine ndimakonda kuona mpingo ukuchita bwino koma mbale ine kuli bwino ndione iwo ukuchita bwino mu mphamvu ya Ambuye kuposa kuchita bwino mu zinthu za chidziko bwereraninso kuthenga bwererani ku mphamvu ya Mulungu bwererani ku Pentekoste monga unkakhalira wapachiyambi koma inu mukuona vuto lake ndilakuti ife sitimafuna kukhala ndi kupunthidwa kumeneko inu mukhoza kunena china chake chokhudza china chake ndi chinthu china chopanda khalidwe chimene mpingo ukuchita kapena chinthu china chachikhalidwe pomwepo iwo akukankhira iwe pansi akutsekera zitseko iwe sungakhoze kulowamo mwaona chifukwa iwo ali ndi msonkhano ndipo akukutsekerezera iwe panja iwo sakukufunanso iwe nkomwe iwo amati ndiwe wopenga iwe mutu wako sikuyenda bwino koma bola ngati zili pakuti atero Ambuye izo zilibe kanthu kwa ine chimene aliyense anganene izo zimatengera mphamvu ya Khristu kuti musinthe munthu zimatengera mphamvu ya Khristu kuti musunge munthu ndipo monga Yesu ananenera nthawi ina ganizirani zakakombo komabe ine ndinena kwa inu kuti Solomoni muulemelero wake wonse sana kongoletsedwe monga mmodzi Solomoni mulemelero wake wonse analima maonekedwe ooneka bwino palibe kukayikira iye anali chinthu chapamwamba kwa dziko ndi munthu wamkulu pamaso pa Mulungu koma mwinjiro wa Solomoni unalibe moyo mwa iwo icho chinali chidutswa chachipangizo mwina mwake chowomerera pa nsana wa nkhosa koma kakombo anali ndi moyo chimene ife tikusowa lero ndi moyo wa Khristu mkati mwathu ndicho chimene chimayeretsa osati chakumchachi kola lotenga mizidwa kapena digiri yakuwerenga maganizo kapena china chake izo zimatengera mphamvu ya Khristu woukitsidwayo kuti ilipange ife chimene ife tiyenera kukhala Mulungu alibe dongosolo lina kuposa kulola mzimu oyera kuti uzilamulira ndi kukhala ndi ulamuliro mu mpingo iye anali mochuluka kwambiri mu chifanizo cha Mulungu mpaka iye ndi Mulungu anadzakhala mmodzi ine ndi anareyanga ndife mmodzi uwo unali moyo bwanji kuti Mulungu azikhala mwa iye mpaka moyo wake wonse unakutidwa mwa Mulungu ndosadabwitsa kuti inali mbambande Satana anabwera kwa iye nthawi iliyonse Mulungu akaganiza kuti iye ali ndi mbambande Satana amabwerako iye anadzalowa mwa Mose ndipo iye anaswa malamulo koma pamene iye anadzabwera kwa mbambande iyi uko kunali kusankha kwake kwa Mulungu amen iye anali atamukonzeratu iye izo sizinamuchitire iye ubwino iye anakhala woona kwa Mulungu pamene Mulungu amayangʼana pa iye ndipo naona kuti iye anayesedwa masiku ote mu chipululu monga Mose ndithudi amuna onse awo anali mthunzi wa iye lamulo linaswedwa koma pamene iye anadzabwera Satana woyesa wamkulu ndipo naye sakumuyesa iye iye anapeza kuti iye sanamupeze Mose pamenepo ayi bwana iye anagunda mboto wa magetsi wokwana mawatsi 5000 umene unautcha mapiko ake pamene iye analumpha motsutsa mmodziyo kwalembedwa iye anatero mukuona Adamu anatsika pansi koma Yesu Adamu wachiwiri mbambande ija yomwe inali itabwera kudzakhala muomboli iye anati kwalembedwa munthu sadzakhala moyo ndi nkhani wokha koma ndi mawu onse oru chuluka kuchokera nkamo ya Mulungu. Pamenepo iye anali ndi mbambande, inde Bwana, iye anali na china chakenso, iye anati, walembedwanso, usamuyese Ambuye Mulungu wako, pita uko Satana, apo panali mbambande. Kodi anachita chiyani? Osati kunena kuti ine ndiuza mpingo wanga, ine ndikhala ndi oyang'anira oti adzachita zakuti ndi zakuti, a bishop adzachita chakuti ndi chakuti. Iye anati, kwalembedwa ndikumene iye anamuyika Adamu wake oyamba, ndipo iye anagwa, ndipo Satana anamuononga iye. Koma iye sakanakhoza kumuononga mmodzi uyu. Zilibe kanthu kuti iye akuchita chiyani mochuluka mpaka iye Mulungu anati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Mumvereni inu iye chilichonse ine ndikupereka chilichonse kwa iye inu mumvereni inu iye iwo anali mmodzi iwo anali mmodzi yemweyo Mulungu angakhala mwa iye kumupanga iye Mulungu Emanuele pa dziko lapansi iye anali mwana wankhosa wangwiro mbambanda yangwiro yachiwombolo izo zinamukondweretsa Mulungu ndiye chimodzimodzi monga Michelangelo iye anadzozera kwambiri ndi moyo wake ife tikupeza mu ine ndili ndi malemba ndalemba apa Marko 9 7 ngati ndi mukufuna kuti muwerenge izo pamene ndi pa phiri la chiwalitsiro pamene iye anali pamwamba apo pa phiri la chiwalitsiro ife tikupeza kuti apo panaonekera Mose ndipo apo panaonekera Eliya ndiyeno chinthu choyambirira inu mukudziwa mtumwi Petro anatsozedwa kwambiri mpaka iye anati tiyeni timange mahema atatu pano ife tingopanga mabungwe atatu pa isi ife timanga zipembedzo zitatu chimodzi cha Mose chimodzi cha Eliya ndi china cha inu pamene anali chiyankhulire apo panadzabwera liwu kuchokera mu mtambo uwo ilo linati uyu ndi mwana wanga wokondedwa ndine wokondera kwambiri ndiye ine ndimukantha iye chifukwa cha inu umvereni inu iye iye ayankhula iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu iye anatunduzidwa chifukwa cha kuseruzika kwathu iye anali mwana wankhosa wa Mulungu nsembe yangwiro sipanayambe pakhalapo wina anakhalapo moyo monga iye sipanayambe pakhalapo aliyense chambireni anakhalapo moyo monga iye iye anali mbambande yangwiro yofanana ndi mawu a Mulungu ndendende Mulungu pachiyambi anapereka mawu ake kachidutso kagawo ili la nthawi kagawo ilo apo ndi pamene amuna amanyengedwa kwambiri ndi kusokonezeka lero iwo akuyesetsa kuti amange pachina chake chimene chinachitika zaka 40 ndi fite zapitazo ndife izo izo zinaperekedwa kwa mbado umenewo kodi zikanamuchitira wabwino wanji Mose kuti abwere ndi uthenga wa Enoki kodi zikanamuchitira wabwino wanji Mose kuti abwere ndi uthenga wa Noa kodi zikanamuchitira wabwino wanji Yesu kuti abwere ndi uthenga wa Mose mukuona ndipo kodi zikanamuchitira wabwino wanji Wesile kuti abwere ndi uthenga wa Lutera kodi zikanachitira wabwino wanji Pentekoste kuti abwere ndi uthenga wa Wesile mukuona chimene ine ndikutanthauza zonsezo zinachitika mu Baibulo ndipo ife tiyenera kudziwa mbado ndi ola ndi zomwe zili za ife ndipo apo ndi pamene ife tikulephera lero ife timawerenga china chilichonse koma Baibulo lero ndi tsiku limene ife tiyenera tizikhalamo lero ndi tsiku limene Mulungu atiyika ife kuno tiyeni tiyang'ane mu mawu umo ndimene iwo analepherera kuti amuone Yesu Afarisi aja ndi Asaduki a Herode mabunge osiyanasiyana tsiku limenero anali atazikonza izo kwambiri ndipo anazikonza mwangwiro kwambiri panalibe njira iliyonse yothawira iwo ankaganiza koma pamene iye anabwera iye mwantheradi iye anali wosiyana ndi mmene onse iwo ankaganizira za izo iye anali munthu wang'ono wozijepetsa wobadira moyera ziweto ndi akuganiziridwa kuti anali mwana wapathengo ndi zinthu zonse izi monga choncho koma komabe iye anabwera ndendende mumwelemba linati iye akanadzabwera ndipo iwo anazolowera zimene Mose ananena ndipo Mose ankayankhula za iye iye anati chabwino ngati inu mukanamudziwa Mose inu mukanandidziwa ine Mose ankayankhula za ine ndipo komabe iwo sanathe kuziona izo anangopotezedwa kwambiri mu miyambo yawo mpaka iwo sanathe kuziona izo koma inu mukuona iye sanabwere kudzanyezimiritsa mabungwe ya tsiku limenero iye sanabwere kudzanyezimiritsa chipembedzo cha magulu iye anabwera kudzanyezimiritsa Atate ndipo Atate anali mawu Amen. Sabana ndikumvelera chipembedzo kweni kweni. Iye anabwera kudzanyeza miritsa mawu atate. Mulungu anati iye akanadzakhala kumeneko ndipo apo iye anali mbambande ya ngwiro ya ntchito ya manja ya Mulungu. Oh my. Iye anali chinyazi miritso cha ngwiro cha iye. Iye anganyeza miritsa chili chonse chimene Mulungu anali atachiyankhula. Iye anganyeza miritsa chimene Adamu ananena za iye. Iye anganyeza miritsa zokhuza zonse zimene aneneri ankanena. Zonse zimene mbadwa zinkanena. Chili chonse chimene iye ananena, iye anali kukwaniritsidwa kwa mawu. Zoyimira zonse zinadzakwaniritsidwa mwa iye. Iye anadzakhala Yehova wa chipangano chatsopano. Iye anali Yehova wa chipangano chakale. Mawu ndiye amene anali mulawira moto, anadzaonetseredwa ndipo anadzakhala pakati pathu. Yehova wa chipangano chakale anadzakhala Yesu wa chipangano chatsopano. Iye anali chinyezimiritso cha ngwiro cha Mulungu. Oh, ngati mpingo lero ukanangokhoza kunyezimiritsa mpingo woyamba uja pamene mzimu woyera unadzagwa pa tsiku la Pentecoste. Ngati Mkhristu lero angakhoza kunyezimiritsa ndife gulu la hybrid kuchimene iwo anali. Ine ndi madutsa ndikubwera lero. Ine ndinali kuyang'ana ndikubwera kumusi kuno pakuti ndi mmodzi wa ang'ono awa a Casa Grande kapena ena amalo ang'ono awa kuno. Ine ndinaona kuti panali a munda wa thonje ndi afafa osiyana siyana. Iwo ankayenera kukhala ndi zigayo zopukusidwa ndi mphepo kumeneko kuti azipo pa madzi kuti izo zizipitirira. Chifukwa chiyani? Izo siza kumeneko. Ayi ndithu. Koma tayang'anani pakaloga wakale. Iyo ikhoza kusavumba kwa zaka 5 ndipo iye akhalabe moyo. Ndipo inu mukalepera kuthira madzi pa izo kwa masiku angapo ndipo izo zidzafa. Inu maona, izo siza pa chiyambi. Umo ndi mene ife tiriri. Ife limafuna lizipembedzedwa ndi kupangidwa kukhala wodziwika muchalichi ndi kumasisitidwa ndi kumatchedwa ichi icho kapena chinzake. Chabwino, a Khristu oyambirira amenewo anali wokhwima. Iwo sankasamala amene akuwasusira iwo pansana. Iwo ankanyezimiritsa Yesu Khristu mochuluka kwambiri mwakuti iwo ankati iwo ankatengedwa iwo. Iwo anali mbuli ndi osaphunzira. Iwo samapita ku sukulu yapamwamba ndipo analibe degree ya ku college. Koma iwo ankazindikira kuti iwo anakhala ndi Yesu. Ndiye chimene iwo akusowa a Khristu lero. Kuzindikira kuti inu munali ndi Yesu. Pali china chake cha inu chomwe chili chosiyana. Ine ndikudziwa kuti si choncho. Icho ndi chinthu chosatchuka kuchinena. Koma ife sindikufunafuna kutchuka. A Khristu sakufunafuna china chake chophweka. Mulongo okalamba muchali chichanga zaka zapitazo ankakonda kuyima ndi kuyimba nyimbo. Kodi ndinyamulide kupita kwathu kumwamba pa makama wamaluwa ofewa pamene ena anamenyera kuti apeze mphoto ndipo anayenda pa nyanja za magazi. Ayi, ine ndiyenera kumenya nkhondo ngati ndiyenera kulamulira. Inu muganizira zomwe inu mukana machita ngati mukanakhala kuno ndipo zonse nkukhala zomutsutsa Yesu Khristu. Ngati inu mukanakhala mu masiku ake, inu mukukhala kumeneko mbale wanga Mulungu mukonkulondola. Iye akadali mawu. Taona ni momwe iwo akupondelezera pa iwo lero. Taona ni momwe iwo akuyesera kuti awapange bungwe iwo ndi kuwalumikiza iwo ndi chilichonse monga choncho. Ndi dziko! Imirirani! Tengani kwanu! Tengani kuima kwanu kwa Yesu Khristu ndi mawu ake! Musalole kalikonse kalepheretse izo! Khalani kumene ndi iwo. Monga bambo wachikulire wa ku China wochapa zovala ankakonda kubwera kuno ku Arizona ndi California zaka zapitazo. Yesa amatha kulemba mawu amodzi a Chingerezi. Yesa ankawadziwa nkomwe iwo. Inu mukatengera zovala zanu kwa iye, inu mukudziwa zimene iye ankachita. Iye amakhala nditi zidutsa tati ng'ono ta mapepala topanda cholembapo pa ito nkomwe. Iye amangong'amba kachidutsa kameneko ndikukupatsani inu chidutsa chimodzi. Pamene mubwerera, chidutsa cha pepala icho chimenera kufanana ndi chidutsa cha pepala lake. Kapena inu simutenga zovala zanu. Ndizo zabwino kwambiri. Inu mukhoza kukopera dzina koma inu simungamupusitse iye pameneko chifukwa chidutsa cha pepala icho chimenera kugwirizana ndendende ni chidutsa cha pepala lake. Umu ndi mene Mulungu anapangiranso pangano lake. Choti chitikira chathu sichari chizigwirizana ndi kachikhulupiriro kena mwambo wina chipembedzo cha mpingo wina koma kuti chizigwirizana ndi mbawu a Mulungu Yesu Khristu. Kulondola. Pamene ife tibwera kwa Khristu, ndiye Khristu amatitenga ife. Iye anamung'amba iye pakati, pa Calvary. Gawo la ilo, iye analikwezera mwamba. Ndipo alikukhala pa dzanja lake lamanja. Limene linali thupi. Mzimu, iye anabwera. anatumizidwanso kuno kuti adzamupangire iye mkwatibwi. Ndipo chomwe chitikira chomwecho chimene chinali mwa Khristu chiyenera kukhala mwa ife. Iye anali, iye anali mwamtheradi wangwiro kwambiri mpaka iye anamukondweretsa wosemayo, ndipo anamudzoza iye mochuluka kwambiri mpaka iye anamukantha iye pa Calvary. Oh my! Tsopano ife tikumona iye monga lemba linanena, mbambande ya Mulungu. Ife tikumona iye wogantidwa, wovulazidwa ndi wosautsidwa ndi Mulungu. Apo pali mbambande yeniyeni, monga angelo anakantha yake ndi chimene chinadzapanga. Ngati iye akanangokhala moyo wabwino, iye akanakhala monga ena anthu amene amalalikira uthenga wachitukuko lero. Iye anali mneneri, iye anali mneneri, koma iye anali woposa mneneri, iye anali Mulungu, iye anali Emmanuele. Ndipo tsopano chiyani chinamupanga iye ndendende kwa ine, mbambande kwa ine ndi kwa ine? Ndi chifukwa chakuti Mulungu anamukantha iye, iye anamukantha iye pa Calvary. Ngati iye akanapanda kukanthidwa, zilibe kanthu kuti iye analata ukitsa akufa ngati mwamphamvu momwe iye analata alikira chimene moyo wake waukulu unali, zomwezo zinenera zake zinali. Iye anadzimikizidwa pamenepo, iye anali wokondwera kwambiri Mulungu anali, kufikira kuti iye anali munthu yekhayo amene anayamba wayimapo pa nkhope ya dziko lapansi, kuti Mulungu akanakhoza kumukantha mʼmalo mwa onse a iwo. Wangwiro uyo anakanthira chifukwa cha wopanda ungwiro. Chilengedwe chonse chimene chinali chidagwa kupyolera mwa Adamu chinawomboledwa kupyolera mwa Yesu Khristu. Mbambande ya Mulungu yapirira mayesero. Kodi anachita motani izo? Mwa mawu walembedwa, munthu sadzakhala moyo ndi mkate oka, koma ndi mawu onse otuluka kuchokera mkamwa ya Mulungu. O mzango wachi Khristu, vala zida zonse za Mulungu, usayime mbuyo ndi lingaliro lina lalingʼono lakachikhulupiriro kena kamene china chake chimene iwe ukuyima nacho. Uvale zida zonse za Mulungu pamene iwe ukupita kukamenyana ndi mdani monga Ambuye wathu anachitira. Iye anasonyeza mmene Khristu wofoka angakhoze kumugonjetsera Satana ndi mawu basi. Iye anali nazo mphamvu, iye akanakhoza kumukantha Satana mwanjira iliyonse mene iye akanafuna kutero, koma iye sanayigwiritse ntchito iyo. Iye anangotenga mawu ndipo anamugonjetsa iye ndi iwo. Kwalembedwa, kwalembedwa paliponse kwalembedwa. Chotero iye anamugonjetsa Satana ndi mawu a Mulungu. Tsopano iyo inali mbambande ya ngwiro ndipo Mulungu anayikantha iyo. Chinali chitsanzo bwanji chimenecho? Ndi chinthu chenicheni bwanji kuyankhula za chidutswa cha Maikaangelo cha chosema kumeneko ndi Mose kumenyera pa mwendo. Baibulo linati munthu uyu anavulazidwa kuposa anthu onse. Iye anavulazidwa kwambiri mpaka iye sankaoneka nkomwe ngati mwana wa munthu. Iye anamenyedwa, iye anatunduzidwa, iye anali wa magazi, iye anavulazidwa. Iye chilichonse chimene chikanakhoza kuchitidwa, iye ankangooneka basi basi mulu waukulu wa magazi ndi mafupa akuyenda pamodzi. Iye sankaoneka nkomwe ngati munthu pamene iye ankakokera iwo ku Calvary. Mulungu anamukantha iye malo mwathu, ndi chimene chimamupanga iye kukhala mbambande ya ngwiro. Oh, momwe ine ndimamukondera iye, kudziwa kuti iye anandichitira ine zimenezo, kudziwa kuti iye anakuchitirani inu zimenezo. Ife tingathe bwanji? Ife tingakwanitse bwanji kufanana ndi izo? Palibe amene angathe kufanana nazo, palibe amene ali woyenera kufanana nazo. Ife tinali kuno opanda chiyembekezo, ife opanda Mulungu, ife opanda njira iliyonse ya chiwombolo. Aliyense wa ife anapata mukugonana, ndipo ife tinkangoyenera basi kulipira mtengo, koma iye anabwera mmodzi wangwiroyo. Ndipo anali wangwiro kwambiri, ndipo zokondweretsa kwambiri mpaka Mulungu anamukantha iye chifukwa cha inu ndi ine. Tsopano kwa pafupifupi zaka 2000 Mulungu akhala akuyesetsa kuti amudulire iye mkwatibwi wa mbambande wotchedwa mpingo uko mkulondola. Kodi Mulungu amachita motani izo? Iye amachita izo mwanjira yake yosasintha. Mawu, Mulungu samasintha kachitidwe kake. Aliyense mungakhoze, ine mumasintha, ine ndimasintha, nthawi imasintha, dziko limasintha, koma Mulungu samasintha. Iye ndi wangwiro, iye samasintha. Ndipo momwe iye amachitira chilichonse nthawi yoyamba, iye amachichita icho nthawi iliyonse mwanjira yomweyo. Iye anamupulumutsa munthu nthawi ina chifukwa iye analapa umo nimwe iye adza mupulumutsire munthu kachiwiri iye anamuchiritsa munthu wina chifukwa iye anali ndi chikhulupiriro iye dzamuchiritsa wotsatirayo pa maziko omwewo iye samasinda konse njira yake chifukwa onani iye ndi wochita mwa yekha ndipo iye ndi wamuyaya iye ndi wopanda malire wopezeka ponseponse wodziwa zonse iye ndi mulungu ndipo chotero iye samaswa kuti amufunse aliyense nzeru iye samaswa kuti achite kudikirira mpaka iye adaphunzira zambiri iye samaswa digiri yatsopano iye ndi wangwiro ndipo kaya ndi digiri yotani ndipo kaya ndi chinthu chotani chimene iye angapenge poyamba lingaliro lake loyamba limakhala lomwelo kwa nthawi zonse izo sizingakhoze kusinthidwa oh ndine wokondwa bwanji ndipo pamene iye anapanga mbambande yake yoyamba iye anadzamwika iye kuseri kwa mawu pamene iye anadzapanga mbambande yake yachiwiri iye anali mawu amen iye anali mawu osati kuseri kwa mawu koma iye anali mawu mulungu samasintha nkomwe dongosolo lake ndizo ndendende zimene iye anayamba kuchita nazo mpingo wake woyamba mawu tsopano mulungu mawu pachiyambi iye anali woyima payekha kwa ena onse china chilichonse anthu ena onse tsopano ine sindikutanthauza kunena izi kuti ndikhale wosiyana mulungu ndi watsankho inu mukudziwa zimenezo inu mukanena zakuphatikizana mulungu ndi watsankho iye ndithudi amatero iye amawalekanitsa anthu ake ku dziko lapansi iye analekanitsa israeli fuko lake iye akuyesetsa kuti awalekanitse mpingo wake kwa dziko koma mpingo ukufuna kuti uzipitirira nalo dziko koma anthu ake akadali opatulidwira opatulidwira kwa iye iye ndi ndani mawu munthu zingatheke bwanji kukhala ndi ubatizo wa mzimu woyera ndipo mzimu woyera unalemba mawu ndipo munthu kukhala ndi ubatizo wa mzimu woyera ndipo nkumakana mawu zingatheke bwanji mzimu woyera mwa inu kuwakana mawu ake omwe anayakonzekera inu ine sindingakhoze kumvetsa zimenezo iwo uyenera kugwirizana ndi mawu ndipo ngati mzimu wanu mwa inu sukupereza aliwonse amalonjezo a mulungu ndi ameni pali china chake cholakwika mbale Fred Southman kapena wina wake pano sikuno anabwereza Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye ndi mawu izo zedi iye nthawi zonse ali yemweyo mwaona ndipo mzimu wanu uyanera kumavomereza zimenezo ndi ameni oh iye mwanjira imodzi iye ali mwanjira iliyonse iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano ife tikuzindikira kuti mulungu anayamba kumupanga iye a mkwatibu wa khristu chotero ndipo mkwatibwi ayenera kuzindikiritsidwa ndi iye ndipo mwa iye chifukwa ndi gawo la iye tsopano mkwatibwi ndi gawo la iye iye ndi gawo la iye mawu a tsiku limenelo mkwatibwi akukhala gawo la mawu amenewo pakuti ndi Khristu tsopano kodi inu mukukhulupirira zimenezo ife tiyenera kukhala mwa Khristu mwa Khristu ife tiyenera kukhala a Khristu mwa Khristu gawo la Khristu kodi mkazi ndi chiyani pamene iye amutenga mwamuna kapena mwamuna amutenga mkazi mkazi ameneyo ayenera kukhala gawo la iye iwo salinso awiri iwo ndi mmodzi ndipo pamene mulungu ndi khristu anadzakhala mmodzi iwo anali mmodzi chifukwa mulungu anali mawu ndipo mawu anasandulika thupi thupi ndi mawu zinadzakhala mmodzi ndipo pamene mpingo ukhala mkwatibu wa khristu iye ndi mauthenga amakhala ofanana ndiye inu munganene bwanji ndiye masiku azozizwitsa anapita ndiye munganene bwanji ndiye iye sali yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse inu munganene bwanji zinthu zimenezo ndi za mtumwi kapena wophunzira kapena wina wake mutsiku lina pamene inu ndi gawo la iye pamene iye anati miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu anga sadzalephera konse nanga bwanji chikumbulutso 22 pamene iye anatsiriza kulemba buku iye anati ine ndikuchitira umboni kuti ngati munthu aliyense awonjezera mawu amodzi kapena kuchotsamo mawu amodzi mwa iwo gawo lake lidzachotsedwa mu bukhu la moyo ife tidzabwera bwanji kumwamba ndiye tikamati chabwino ine ndimakhulupirira izi koma ine sindimakhulupirira izo inu muyenera kukhala mawu athunthu pakuti ndinu gawo la iye umo ndi momwe mulungu akuyesetsera kuti aupange mpingo wake lero osali maka chikhulupiriro ndipo iwo akuyesetsa kuti kakamizira ife mmenemo anthunu inu mukhoza kuziona izo zikubwera cholembedwacho chili pa khoma zitenga nthawi yambiri mpaka ife tikhala ndi mpingo wa mdziko ndipo mpingo uliwonse uyenera ugwere mu zimenezo kapena udzakumana nazo zotsatira zake chabwino kodi inu mwakonzeka kupirira nazo zimenezo kuli bwino kuti inu musachite izo basi chifukwa choti mwangoganiza kuti ndi chinthu cholondola inu kuli bwino mukhale ndi Khristu mwa inu chifukwa mawu amenewo ndi amuyaya ndipo mawu amenewo ndi omwe ati adzakudzutseni inu kachiwiri inu mumadzakhala gawo la mawu amenewo inu mumazindikiritsidwa ndi mawu lero inu mumati ndine mkhristu ndinu wachipembedzo chiti chabwino izo zilibe chinthu chimodzi chochita ndi chikhristu ndi zabwino kukhala ndi zipembedzo ine sindikutsutsana nazo izo koma onani izo ndi zomwe anthu ali anthu ambiri amati ine ndimagwetsera pansi zipembedzo ine ndimazidoda izo ine sinditero ayi bwana zipembedzo zonse nzabwino zili ngati mapangano ogwirira ntchito kapena chilichonse chonga icho koma pamene inu mukakamira chifukwa inu mukuti ndine mkhristu chifukwa ndine wampingo wakuti wakuti zimenezo sizitanthauza kalikonse iwe uyenera kukhala kwa khristu ndipo khristu ndi mawu ndipo nthawi zambiri zipembedzo zimenezo zili kutali kwambiri ndi mawu chimodzimodzi monga kummawa kuliri ndi kumadzulo inu muyenera kukhala ndi mawu amenewo kuti mukhale mkwatibwi ngati inu muli mwamkwatibwi inu muli mu mawu ndipo mawu ali mwa inu ndipo mawu amene ankanyezimiritsa mulungu kupyolera mwa khristu akunyezimiritsa mulungu yemweyo kupyolera mwa inu amen ameni amatanthauza zikhale chomwecho chotero zikhale chomwecho ine ndikukhulupirira icho kuti ndichoonadi inu muyenera kuzindikiridwa ndi iye tsopano ngati ine nditi ndidzakhale wachimereka weniweni ngati nditi ndidzakhale mbaba yeniyeni yafuko lino ine ndiyenera kuzindikiritsidwa ndi ilo ine ndiyenera kukhala zonse zomwe ilo linamba lakhalapo zabwino kapena zoyipa ine ndiyenera kukhala zonse zimene iye ali zabwino kapena zoyipa zonse zomwe iye ati adzakhale konse zabwino kapena zoyipa ine ndiyenera kuzindikiritsidwa ndi fuko lino ngati ine nditi ndidzakhale wachimerika mkulondola uko ulemerero wake kapena manyezi ake ufulu kapena lawi chilichonse kimene iye ali ine ndiyenera kukhala mpangi wa makhalidwe ake oyipa ndiyenera kuyima ngati chimango chilichonse kimene iye ali ine ndiri chilichonse kimene iye anakhalapo ine ndiri zonse zomwe iye ati adzakhale ine ndiyenera kukhala ogawana naye za iye uko mkulondola nangoganizani za izo koma militi pang'ono ndiye kukhala chimenecho monga wachimereka ine ndizifikitsa izo kwa inu kuchitira kuti ndithudi inu muzione izo pamene ine ndikutseka kuti ndikhale wachimereka ine ndiyenera kuzindikiritsidwa ndi chilichonse kimene iye anayamba wachitapo ndiye ine linadera pa Plymouth Rock ndi makolo ine linali ku Plymouth Rock ndi amwenda njira ine linali nawo kumeneko ine linakwera ndi Paul Revere usiku wina kukachenjeza fuko lino za zoopsa zake ine ndinkanena kutero ngati ine ndinali wachimereka inu mukuti oh mbale Branham dikirani miniti Bible linati mu Aheberi mutu wa 7 kuti Levi amene analandira za khumi anapereka za khumi pakuti iye anali mchiuno mwa Abrahamu pamene iye anakumana ndi Melkizedeki agogo agogo wake ndipo kuna werengedwa kwa iye pamene mdzukulu mdzukulu wake anali mchiuno mwake pamene Abrahamu anapereka za khumi kwa Melkizedeki mulungu anachikiratu icho kodi anachita izo uko mkulondola chilichonse kimene fuko ili lili ine ndili uko mkulondola kodelo ine ndinabwera pa Plymouth Rock ndinakwera ndi Paul Revere ine ndinawoloka Valley Forge ndinali pa mtsinje wachisanu uja ndi George Washington ine ndinali mmodzi wa asilikali achimerekawo amene analibe nsapato zilizonse kuti azikuba motsutsa British ine ndinali ndi mabazi ozizira mawu amenewo pamene ine ndinakuluka mabazi anga ine ndinamuona Washington akubwera kuchokera ku chipululu ali wonyowa mpaka mchuno mwake kuchokera kukupemphera usiku wonse ine ndinali pamenepo pamene izo zinkachitika ine ndinayima ndi Stonewall Jackson pamene adani anali ochuluka kwambiri pamene ankhondo akumpota anatumizidwa kumeneko iwo anati ankhondo onse abwereranso anati Jackson ali kuti anati iye wayima ngati khoma la mmwala ine ndinayima ndiye pamenepo Munthu wang'ono kwambiri, maso a blue, iwo anamufunsa iye nthawi ina, iwo ungayime bwanji pamene adani achuluka kwambiri, munthu wozichepetsa kwambiri, iye anamenyeza nsabato zake monga choncho anati, ine sindimwa m'madzi mkamwa mwanga, mpaka ine ndidamuthokoza Mulungu wamphamvu zonse, ine ndinayima naye iye mukukhudzidwa kwake, ine ndinayima naye Stonewall Jackson uko mkulondola, ine ndinali ku Boston Tea Party, ine ndinathandizira kutaya wina watiwa ku Britain ujamnyanja, ine ndimenera kutero. Kuti ndikhale wachimereka inde bwana inde bwana ine ndinasaina chikhalala cha ufulu ndi Thomas Jefferson ine ndinaliza bedu la ufulu pa July 4, 1776 ine ndimazindikiritsira mu manyazi ake wokwira pamene mʼbale anamenyana ndi mʼbale ndipo bambo kumenyana ndi mwana wake ine ndiyenera kuzindikiritsira mu manyazi ake chimodzimodzi monga ine ndikuzindikiritsira mu ulemerero wake ndizo ndendende kulondola ine ndinali ku Wake Island pamene asilikali onse awo anadaya mioyo yawo ine ndinawaona iwo akuchita zimenezo ine ndinawaona iwo pamene anamutenga Wake Island ine ndinathandizira kukweza mbendera ku Guam ndithudi zonse zomwe iye anali ndi zonse zomwe iye anachita zonse zomwe iye ali tsopano ine ndikunena monyadira kuti ndine gawo lake chifukwa ndine wokonda kukhala wachimereka sichoncho inu kuti ndikhale mkhristu ine ndiyenera kukhala chimodzimodzi haleluya inde bwana ngati ndine mkhristu ndiye ndinalalikira uthenga ndipo ndinawachenjeza ziweruzo zimene zinkabwera ndi Nowa inde bwana ine ndinali gawo la izo kumbuya uko kumeneko ine ndinali gawo la chuma cha Mulungu ine ndinali ndi Mose pa chitsamba chonyeka moto ine ndinathamangitsidwa ku Igupto limodzi ndi Mose ine ndinathawira mchipululu ndipo ine ndinali ndi iye pa chitsamba chonyeka moto ine ndinamva liwu lake ine ndinaona ulemerero wake ine ndinaona lawira moto kumbuyo mu chitsamba chimenecho kumbuyo uko likuyankhula ndi Mose ine ndinali ndi iye pa nyanja yofira pamene iyo inatseguka ine ndinaona lawira moto likudzakhala pa phiri la Sinai ine ndinadya mana mchipululu ndipo ndinama kuchokera mtanthwe lokanthidwa haleluya ine sindikumvelera 55 pakali pano amen inde bwana ine ndinadya mana mchipululu ndiye anachi Hebri kumbuyo uko mchipululu ndipo ine ndinama kuchokera mtanthwe lokanthidwa lomwe lija ine ndinayima ndi Yoshua mwawuja pamene iye ankangʼana makoma a Yeriko ndipo iye anamuona mwamuna atayima iye anasolola lupanga lake anathamangira kukakumana naye iye iye anati kodi ndinu waife kodi inu muli ndi mdani wathu iye anati ine ndine kapitawo wa khamu la Ambuye ine ndinamuona Yoshua akuponyera lupanga lake pansi ine ndinagwada ndi Yoshua pamene ine ndinagwada pamaso pa iye kapitawo wa Ambuye wa khamu lake ine ndinaona makoma Yeriko akugwera pansi mukuomba kwa lipenga ine ndinamuona Yoshua kuti dzuwa imanji ndipo mwezi uyimire pa Jaloni usasunthe ine ndinaliona dzuwa lidayimanji ndipo mwezi usunalephere kupereka kuwala kwake ine ndinaziona zonsezo zikuchitika ine ndinali ndi Danieli mdzenje la mikango ndi anachi Hebri mu ng'anjo ya moto ine ndinali ndi Eliya kunja uko pamene dziko lonse linamukana iye ndi Ahabu nda Yezebeli yawo onse ndi tsitsi lawo lonse lomenda ndi zinthu za tsiku limenero mapenti yawo ndi zophodera chilichonse chimene chafika mu mpingo ine ndinayima ndi Eliya kunena kuti uthengawo ndi wangwiro ndi woyera pa mawu a Mulungu haleluya ine ndinakhala ndi iye pa phiri la Karimeli pamene iye anayima yekha kunja uko ine ndinamuona iye akupempherera moto kudutsika kuchokera kumwamba ine ndinali ndi Davide pamene iye anamupha Goliati ulemerero kwa Mulungu chabwino ngati ndine mkhristu ine ndikuzindikiritsira mu zonse izo ine ndiyenera kukhala gawo la izo inde bwana ine ndinanemera limodzi ndi Yesaya mu tsiku lake ine ndinali ndi Yohane pa Yorodani pamene iye anaona ngunda yakutsikira pa iye ine ndinayima ndi Yohane pa Yorodani ine ndinamuona iye akuchititsa odwala akumukitsa Lazaro akumukitsa mwana wa mkazi wa Yairo kubwerera kumoyo kachiwiri iye atamwalira ine ndinaziona izo ine ndikuzindikiritsidwa ndi iye mu imfa yake ine ndinafa ndiye pamene iye ankava pa Kalvari ndipo ndinaukanso mawa istala limodzi ndi iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake Dine mbori ya iso siku uno. Hina di namba ndiye pa Calvary. Dina uka ndiye pa Istala. Hallelujah. Kutindi kare gaula iye. Hina di anena kutindi sindikiri tzidwa ndiye. Hina di nazindikiri tzidwa ndiye. Mwimfa yake. Hina di nazindikiri tzidwa ndiye. Mkuzo zidwa wake. Hina di nazindikiri tzidwa ndiye. Babene zibembeja zina mukana iye. Hina di nazindikiri tzidwa ndiye. Babene iwa na mutamangitira iye kunja wakajisi. Babene iwa anka esira kumuponya. Kumucho tzabo iye. Hina di nazindikiri ndiye kumeneko nani nani ndiye muimfa yake ninao kitsira ndiye muchukitsiro ndipo ine ndinali ndi 120 bamene iwo anakwera kuchipinda ya pamwamba inde bwana ine ndinachitira umboni mphepo ya mkokomo ya mphamvu ije kubwera kuchokera kumwamba ine ndinayankhula malilimbe ndi odzozera pa tsiku la Pentecoste. Haleluya. Ine ndinali kumeneko chifukwa ine ndikuzindikiritsidwa ndiye ulemelero kwa Mulungu uko mkulondola. Ine ndinali kandi Petro mukachitira tu. Oh, ine ndinalalikira naye iye kumeneko. Ine ndinalalikira ndi Paulo baptira mais pamaso pa omutsutsa. Ine bwana, ine ndinenera kukhala. Ine ndinali ndi Yohane pa chisumbu cha Patmo. Ine ndinaona masomphenya akutsa kwake. Ndiyeno ine ine ndinamuona Lutera. Ine ndinali ndi iye pamene mukukonzanso. Ine ndinali ndi Wesley. Ndipo tsopano ine ndili kuno ku Yuma, Arizona. Haleluya. Ine ndikuzindikiritsidwa siku uno muno mu Stardust Motel iyi ndi gulu la anthu amene amakhulupirira chinthu chomwecho. Ndipo tsopano ife ndi kukhala limodzi mʼmalo amwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Haleluya. Ine ndikuyembekezera kutsa kwake mu ulemerero ena amasiku awa. Kuzindikiritsidwa ndiye wokhala moyo, iye anandikonda ine pakufa, iye anandipulumutsa ine woyikidwa, iye ananyamulira machimo anga kutali wouka, iye anandilungamitsa mwa ulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, o tsiku la ulemerero. Ine tsopano ndikuzindikiritsira mu mbatizo wa mzimu woyera, wosati china chake kunja kuno pa nsewu, china chake zakombode zapitazo. Ine ndili nawo iwo tsopano, ulemelero ndi mphamvu ya Mulungu ya chikhululukiro cha machimo. Ine ndimamuona iye akuchiritsa odwala kutsegula maso akhungu. Ndimamuona iye akunenera ku zinthu, akuwerenga mitima ya anthu. Ine ndikuzindikiritsidwa ndiye mutumiki wake pa tsiku lino. Ulemerero kwa Mulungu. Ine ndikuzindikiritsidwa ndiye kwa chiwombolo mu tsiku lotsiriza lino. Ine ndikudalira kukhala gawo la mkwatibwi wopambana uyo amene akudza ena amasiku awa. Zilibe kanthu zomwe dziko linganene iwo akhoza kuticha ife amisala ozerezeka kapena Belezebule kapena ampatuko chilichonse chimene iwo akufuna kukhala. Ine ndikufunabe kuzindikiritsidwa ndi gulu limenero. Ine ndikadali kumeneko. Ine ndikukhalabe kumeneko. Ine ndinabadwira kumeneko. Ine ndikufuna kukakhala kumeneko. Ine nthawi zonse ndidzakhala ndili kumeneko chifukwa Mulungu anandika ine kumeneko. Ndine ine ndinawusiya mpingo wanga kuti ndibwere kudzazizindikiritsa ndekha ndi gulu la oyera ozigudubuza. Ndine mmodzi wa iwo. Ine ndimazindikiritsidwa ndi iwo. Iwo amati Bile iwe wapenga misala mwina mwake. Ine ndinatero koma ine ndinapeza maganizo a Khristu. Ine ndinawapeza mawu ake. Ndinapeza kukhalapo kwake. Ndinapeza kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kusamala zomwe wina aliyense akuganiza za izo, uyu ndi ine. Ndine amene ndiyenera kupanga chiwo ndizindikiritsa changa. Ine ndimazindikiritsidwa ndiye mwa mawu a Mulungu. Iye anati zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Ndine wokondwa kuti ndikuzindikiritsidwa mmenemo. Inde bwana. Inu mukudziwa woyimba violin yakale nthawi ina ini munayimvapo nkhaniyi. Iwo anali ndi violin yakale ndipo ankayigulitsa iyo. Iwo ankafuna kuyigulitsa iyo ndipo palibe amene akanayigula iyo. Iwo anati ndani angapereke dola, ndani angapereke dola nditheka pomaliza kupita kamodzi kupita kawiri dola nditheka. Potsiriza pake bambo wina wokalamba waimve anatulukira mchigulucho. Inu mukuidziwa nkhaniyo. Anayinyamula iyo anati ndiloleni nditenge iyo. Anabaka mafuta pa uta wake ndipo anayikhwacha iyo kangapo. Anthuwo anayamba kulira, misonzi inayamba kuyenderera pa nkhope zawo monga choncho. Ndipo pamene iwo anatero wogulitsayo anayitenganso anati ndani angayigule kamodzi. Anati madola 1000, 2000, 5000. Kodi kusiyana kwake kunali chiyani? Mwini wake amene ankaidziwa iyo, amene anayimanga iyo, iye ankadziwa mmene angalirutsiremo mwa iyo, zimene zinali mwa iyo. Ndipo nthawi zonse pamene ife tiyesetsa kuyidutsitsa mipingo yathu kuchokera mtizikhulupiriro ndi zipembedzo, ife sitidzakhoza konse kuchita izo. Tizimulola mmisiri wamkulu wa anthu yemwe anamupanga munthu mchifaniso chake chomwe, amene akumumangira iye mkwatibwi kwa chinthu chomwecho. Mulole kukhwacha kwa uta wake wa nzilo yera, kuwakhwacha mawu awa mu mtima mwanu nthawi imodzi. Ndipo icho chidzakhala chitsanzo chathu chopambana. Zilibe kanthu kuchuluka kwa mipingo ikuluikulu imene inu mumapitako ndi mayina angati omwe ali pabukhu. Izo zidzachita mochuluka kwa Yesu Khristu kuposa mipingo yonse ndi zipembedzo ndi tizikhulupiriro ndi mipingo ya mdziko ndi mabungwe mu dziko lonse. Iye akumupanga mkwatibwi. Inde Bwana, iye akudula zidutswazo tsopano, akusema kulichotsapo dzikolo, oh, kujoina mpingo ndi tizikhulupiriro ndi zipembedzo ndi miyambo, zonsezo zenera zidulidwepo kuzichotsa kwa mpingo. Malingaliro awo achizolowezi kusanjanitsika kwawo, ziphunzitso zawo ndi zinthu. Bwererani ndipo mulole Mbuye anyamule utawo. Mulole Mbuye akunyamuleni inu mʼmanja mwake, awakhwache mawu kumati Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Mukuti ameni Ambuye. Ndipangeni ine, ndiwumbeni ine, ndipangeni ine Ambuye. Chimene ine ndiyenera kukhala, ndiye padzakhala chinthu chosiyana. Ndiye ngati ine ndidzakezedwa mwamba kuchoka ku dziko lapansi, ine ndidzakokera anthu onse kwa ine. Inde Bwana, iye akukudulani inu tsopano, kukudulirani inu kusinkhwa mawu ake okha, kudula tizikhulupiriro tonse ndi miyambo ndi chilichonse kuzichotsa kwa inu, kuyesera kubwerera kwa mkwatibwi kwa mwana. Mbambande ina gawo la mawu. Mawu. Yesu sakanakhoza kutenga malo. Inu mukukumbukira pamene iwo anawerenga tsiku lija mu buku, iye anangowerenga gawo la ulosiwo, anasira ena onsewo kwa masiku otsiriza. Ife tikuyenera kutenga gawo limenelo. Chotero inu mukuona iye wadula, akufuna kuti audule mpingo chimodzimodzi monga momwe iye anachitira ndi mwana, monga iye anachitira ndi mkwatibwi ndi mkwati. Kuti mukhale mkwatibwi wake, inu mwenera kukhala gawo la iye, osati gawo la kachikhulupiriro, osati gawo la mpingo, osati gawo la chipembedzo, koma gawo la iye, kudulidwa kuchokera ku mtundu wina uliwonse wa maonekedwe. Sizingagwire ntchito, inu muyenera kudulidwa kuchokera ku mawu, dziko kuchotsedwa kwa inu, ndipo kungowasiya mawu okha azikhala moyo mwa inu. Wosema wankulu akudalira inuyo, mukulolera kuti muyime, kuti inu yeni muwumbidwe maonekedwe amomwe iye amafunira, amomwe mawu ake amafunira. Masiku otsiriza inandidzatsanulira mzimu wanga pathupi lonse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Khristu ndi mbambande yozindikiritsidwa ya mawu osandulika thupi. Inu mukufunsidwa kuti muzizindikiritse nokha mwa iye, mwa mawu omwewo, kuti mukhale mbambande ya mkwatibwi. Sopano abale, Mulungu anali ndi mbambande pamenepo kuti akayipereke kwa dziko lapansi. Sopano iye akufuna mbambande lero. Kodi inu mukulolera? Kodi inu mwakonzeka mzango wa Chikhristu? Kodi inu mukutsimikizadi kuti moyo wanu kumunyezimiritsa kwambiri Khristu? Zilibe kanthu zomwe dziko likunena. Iwo amati inu munasokonezeka mmaganizo, inu munapenga, inu munapita ndipo munakajoina gulu lija loyera wozikulubuza. Musati muike tcheru kwa izo. Ngati inu simunapulumutsidwe kwenikweni, ndipo muthupi limenelo ndi mawu a Mulungu ali mwa inu, ndipo akudzinyezimiritsa okha, ndi moyo wa Khristu ukudzinyezimiritsa kuchokera mwa inu. Mbale Mulungu, inu musatenge mwayi umenewo. Ine sindikusamala chimene inu muli ndizokuchitikirani za mtundu wanji zimene inu muli nazo. Mulole mawu amenewo azinyezimira kupyolera mwa inu tsiku lililonse, chifukwa Mulungu masiku otsiriza ano akutenga mkwatibwi wa mwana wake Yesu Khristu. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu. Wokondedwa Atate akumwamba, mwanjira ya khambi imeneyo pamaso pa gulu la luntha la anthu, maphunziro anga ndi okwa osakwanira Ambuye. Ine ndikupemphera kuti mzimu woyera waukulu uwamizitse mawu awa mitima ya anthu, kuti iwo adzaone chimene ine ndimatanthauza. Ngati iwo sangakhoze kumvetsa munjira yanga yodulira zinthu Ambuye, koma mu mtima mwanga ine ndikuona chimene inu muli, zimene inu mukuyesetsa kuti muchite. ine ndikukhulupirira Atate, mkwatibwi ayenera kukhala gawo la mkwati, iye ayenera kukhala chimodzimodzi monga mkwati, pakuti iye ali gawo la iye. Iye sangakhoze konse, sangakhale konse mkwatibwi wake, kufikira iye atakhala gawo la iye. Ndipo ndilo gawo la mawu lero, amene amati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Njere ya tirigu yomwe inakhalapo kale pa dziko lapansi ndipo inadzagwera mthaka, inadzatulukira maonekedwe a tirigu yomwe analowa mthaka. Ndipo Ambuye pa tsiku la Pentekoste panadzabwera mpingo waukulu, apo panadzabwera njere ina ya tirigu kuti dzapangidwe mkwati ndi mkwatibwi wa tsiku lotsiriza. Ife tinapeza iyo inagwera mmenemu chifukwa cha iye kwa zaka chikwi kuyambira kubungwe la Nisia, iyo inakhala ikuvunda mthaka. Otsutsawo analemba buku Mulungu wachete amene angawalole ana ang'ono kuti azifa ndi kuphedwa ndi mikango ndi kuotchedwa, ndipo malupangawo ankawapha Khristu ndi kuwaotcha iwo pa nkhuni ngati munthu ameneyo akanakhala nako kumvetsa kwa uzimu. Tirigu ameneyo amayenera kuvunda mthaka, koma iye anadzaphukanso, osati maonekedwe amene iye anapitira pansi. Iye anapita pansi maonekedwe a njere ya tirigu, koma pamene iye ankadzatulukira, iye anali ndi masamba ena monga tirigu wang'ono amene akumera. Potsiriza iye anakula modutsa kuchokera kwa Lutera kupita kwa Zwingli ndi kumapitirira m'musi, ndipo potsiriza anadzafika ku Ngayaye. Iye anadzadzisintha yekha masiku a Wesley, ankaoneka mochuluka pang'ono ngati tirigu ndi mochuluka monga iye kuposa momwe masambawo ankachitira, akubwereranso kwa iye mwini kachiwiri. Ndiye ife tikupeza iye anadzatulukira njere inkaoneka pafupifupi ngati yeniyeniyo, ndipo ngati inu mutangokhala pansi ndi kuwakokera mbuyo mankhusuwo, inu mudzapeza njere yoyamba ija ya tirigu ilibe njere mmenemo mkomwe ndi mankhusu tsamba. Ambuye, chitsitsimutso chachikulu cha Chipentekoste chimene chinatulukira, izo zinkayenera kukhala mwanjira imeneyo Ambuye kuti zikatetezere tirigu pamene azibwera, sipadzakhala malo woti apiteko. Tsopano Atate, ife tikudziwa kuti ife timatenga zinthu zonse mwachirengedwe, chifukwa inu munapanga chirengedwe, inu munawombola dziko lapansi momwe inu munalibatizira ilo masiku a Nowa kutatha kulalikira kwake. Inu munadzagwetsera magazi a mwana pa dziko lapansi kuti mukalieretse ilo kwa inu mwini, ndipo mu mbado waukulu uli mkudza mukulikonza. Inu mudzalitentha ilo ndi moto kudzaotcha zinthu zonse za chidziko monga inu mumachitira ndi Khristu. Inu mumamupulumutsa iye, kumubatiza iye, kumuyeretsa iye. Kenako nkudzalikonza dziko kulichotsa mwa iye ndi kumutenga iye ndiye ngati wanu yemwe pakuyika mzimu woyera mwa iye. Ife tikudziwa kuti tirigu ameneyu wabwera kudutsa mudongosolo lomwero, chirengedwe chilichonse chimagwira ntchito mofanana. Tsopano Ambuye, pamene ife tikuona mankhusu tsopano akusololoka kuchoka kwa njere kupita mwa chidziko, o Mulungu, mupereke kuti njere zimenezo zi mankhusu ayenera kuchokapo kuchitira kuti njere ikhoze kufika mukukhalapo kwa mwana. Ine ndikumva kubwera kwa chokololera Ambuye, izo sizitenga nthawi, ndiyeno chokwezera chachikulu chidzamutengera mkwatibwi wake kupita mu ulemerero mukukhalapo kwa Mulungu. Ine ndikupemphera Atate kuti inu mudalitse modzi aliyense wa ife, mutilole ife tizikumbukira Ambuye kuti uwu ndi mwayi wathu, ife tikhoza kusadzakhala nawo wina mawa, lero ndi mwayi wathu, lero padapita nthawi yayitali chotero. Pamene inu mumva liwu lake musaumitse mtima wanu. Ambuye Mulungu, ine sindikuwadziwa anthu awa, ngati alipo wina pano woperewera izi, mupereke usiku uno kuti iwo alandire chidzalo cha Mulungu ndipo adzazidwe ndi mzimu woyera. Perekani izi Atate. Tsopano ndi mitu yathu yolamitsidwa, mitima yathu yolamitsidwa nayonso. Abwenzi, ndikhululukireni njira yanga imene ndimadulira uthenga wanga. Ine ndikupemphera kuti Mulungu angokusonyezani inu chimene ine ndimatanthauza. Tsopano ngati ine sindikufuna kuti wina aziyang'ana, ingoweramitsani mutu wanu. Ine sindikufuna kaya ndinu ndani ngati simukutsimikiza kuti moyo wanu. Tsopano taonani kalikonse kakachitidwe kameneko, kodi iwo anachita chani? iwo anapita mubungwe. Kodi icho chinachita chani? Mzimu unadzachoka kupita kwa wina. Mwansanga pamene Lutera anapanga bungwe, izo zinapita kwa Wesile. Wesile anapanga bungwe, izo zinapita mpaka mchipentekoste. Chipentekoste chinapanga bungwe, kodi icho chikupita kuti? Chimodzi-modzi mongalawira moto kupitilira kumasuntha. Ndipo anthu ena iwo amati, ndine wachipentekoste, izo ndi zabwino. Ndine wachilutera, izo zonse ndizabwino. Palibe chotsutsa zimenezo. Koma nzanga, tirigwa kusuntha be chitsogolo. Ife takhalapo ndi chimodzi mwa zitsitsimutso zazikulu chimene chinakhalapo nthawi yayitali. Mbiri yakale imaonetsa kuti chitsitsimutso chimatenga pafupifupi zaka zitatu zokha. Izi zakhala zaka 15 kapena kupitirirapo. Misonkhano yayikulu ya machiritso. Koma iyo yazizira tsopano. Taonani, chitsitsimutso chilichonse nthawi zonse chimatulutsa bungwe pambuyo pa icho. Chifukwa chiyani ichi sichinatero? Pali gulu laling'ono la abale lomwe linayamba kuno kwina kwake lochedwa mvula yotsiriza. Iwo sanapita kulikonse, anagwera mchira. Chifukwa chiyani? Ndi mbado wa tirigu wabwenzi. Ndi tirigu. Pali utumiki pa dziko lapansi umene uli ngati umene unalowa munthaka kumbuyo uko pa chiyambi. Choku chitikira cheni cha chipentekoste. Mipingo ikupangidwa bungwe. Ndipo wina kuyesera kuti amange chachikulu kumuposa nzake. Ndi kupeza mamembala ochuluka ndi zinthu mabungwe pang'ono. Ife tikuziona izo. Ndine wa chipentekoste. Ife tikuziona izo zikuchokapo. Koma chiyani? Izo ziyenera kuchita zimenezo. Kuti potero mwana akhoze kufika kunjere. Ngati iwo akanati asakhale pamenepo poyamba, ngati apo pakanati pasakhale mankhusu mokutira iyo, iyo ikanakhala yopanda malo woti piteko. Mulungu anapanga iwo kukhala mankhusu, mwaona, mofanana ngati chimanga, mofanana ngati tirigu, monga china chilichonse chimene chimatuluka kuchokera kunsere. Tsopano onani, pakhala popanda bungwe lililonse limene layamba pambuyo pa izi. Chifukwa chani, palibenso nthawi yalina. Ife tili kumapeto. Ndipo ngati inu simuli ndende pomwe inu muyenera kukhala, ndipo inu mungati. Mbale Branham, ngati Mulungu angamve pemphero lanu la kwa odwala, ndipo ine ndamva zimene Yehova wachita poyankha pemphero. Ndipo inu munamvapo za anthu ena mdziko lero akupemphera. Inu mukuti, ine, kodi inu mungandipempherere ine kuti ndilandire chondichitikira chimenecho? Mbale Branham, ine mwina mwake sindidzakuonaninso inu. Ine mwina mwake sindidzakuonani inu. Koma pempherani kuti ine ndidzakakhaleko. Ine sindikumverera ngati kuti ine ndingadzakakhale kumeneko tsopano. Koma ine ndikufuna kuti inu mundipempherere ine kuti ine ndikakhaleko. Tsopano mutu uliwonse utawera mitsidwa, kwezani dzanja lanu. Mungatero inu, Ambuye akudalitseni inu, akudalitseni inu ndi inu. Mulungu akudalitseni. Mugulu lino la anthu, ine ndikuganiza 50 mwina mwake kapena manja 75 anali mwamba. Tsopano, wokondedwa Yesu, inu ndinu woweruza. Ife tangokhala atumikichabe. Ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu. Ndipo ngati ndapiza chisomo pamaso panu, yankhani pemphero langa. Inu mwaona dzanja lililonse limene linakwera mmwamba. Inu mukudziwa chimene chinali mu mtima mwawo. Ife tikukhulupirira kuti iwo anadzozedweratu kumoyo. Ndipo Satana, chimodzi-modzi monga masiku a Adamu, iye akuyesetsa kuti ayitchingire mbambande imeneyo kuti isabwere. Mulole izo ziyimitsidwe usiku uno. Mulole magazi a Yesu Khristu atchinge izo. Ndipo mulole iwo atulukire ngati mbambande kwa Mulungu. Perekani iza Atate, mulole iwo azindikiritsidwe mu mawu a Khristu. Iye anati, kupatula ngati munthu abadwa mwatsopano. Mulole iwo alandire chowachitikira chobadwa mwatsopano icho. Mulole iwo alandire ubatizo wa mzimu woyera kukonzanso kwa zinthu zonse za mdziko. Iwo sakuzifunanso izo kenanso Ambuye. Yeretsani dziko limenelo lichoke kwa iwo, ndipo mukawayike iwo pabwalo ngati mbambande pamaso pa anthu. Perekani iza Ambuye kuti inu mukakhoze kukhala wokondwa mu mbado wa nthawi ya munda ino masiku otsiriza kuno, kuti mukapereke mbambande yanu ya amuna ndi akazi awa anyamata ndi atsikana amene anagwirizira dzanja lawo Perekani izi Ambuye. Mudalitse chitsimutso ichi chimene chikuchitika mu mzindawu. Oh Mulungu, ine ndikupemphera kuti mwamuna ndi mkazi aliyense yemwe ali pafupi adzapiteko ku chitsimutso chimenecho. Ndipo mulole mmodzi aliyense wa iwo adzazidwe ndi mzimu woyera. Ndipo mulole pakhale chitsimutso chakachitidwe kachikale chikusesa kudutsa mzinda waungono ukuno mpaka kuti anthu ochokera konse konse adzabwere. Perekani izi Ambuye. Tipatseni ife zinthu izi Atate, pakuti ife tikuzipempha izo mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndimkonda Iye, ine ndimkonda Iye. Kodi inu mumamukonda Iye? Inu mukudziwa, Paulo anati, ngati ine ndiyimba, ine ndimayimba mu mzimu. Ine ndikudabwa, ndili kutali kuti ndingakhale woyimba. Koma ndikungodabwa pamodzi, ngati ife sitingayambitse nyimbo yemeneyo. Ine ndimkonda Iye. Kodi inu, mungalipatseko ife poyambira mlongo, chifukwa Iye, anamba kundikonda ine. Ine munayimvapo iyo, ndiyangata amaidziwa iyo, tione anu, iyo ndi imodzi ya nyimbo zanga zakale. Ine ndimakonda kuyimba iyo, chabwino. Sopano, tiyeni tingoyera mitsamitu yathu ndi kutseka maso athu, ndi kuyimba tsopano, ine ndimkonda Iye. Tieni tingungudze iyo, siku lina mautaleza adzasesa mlengalenga, padzakhala kulira kwa lipenga, akufa mwa Kristu adzakhala akudzuka. Oh, momwe ife tidzayifunire iyo nthawi imeneyo. Apo ndi pamene Iye anadzakhala mbambande ya ife. Ingokumbukirani, mbambande zonse, izo zisanayikidwe mkomwe mnyumba yawo zotchuka, izo zimenena kuti zidutse mnyumba yawo ya otsutsa choyamba. Otsutsawo ameyenera kuti aone ngati iwo angathe kutsutsa izo. Koma pamene izo zidutsa osatsutsidwa, ndiye izo zimatengedwera ku nyumba ya zotchuka. Mwana wa Mulungu anadutsa kutsutsa kwa bungwe lililonse chipembedzo. Ngakhale mpaka Pilato anati, ine sindikupeza chifukwa mwa Iye. Yudasi anati, ine ndinapereka magazi a osalakwa. Kenako Mulungu anamukitsa Iye, ndipo Iye wapachikidwa mnyumba yayikulu ya zotchuka lero, pa dzanja la manja la Mulungu, akupanga mapembedzero. Kodi inu simukufuna kumujoyina Iye kumeneko? Kodi inu simukufuna kukhala gawo la zimenezo? Inu mukhoza kukhala. Inu mukuyitanidwa kuti mukhale. Pamene ife tikuyimba nyimbo iyi, bwanji ino sangokambirana naye Iye tsopano?
Love me and purchase my salvation on Calvary Street.
Pamene ife tikuyimba so iyo kachiwiri. Ine, ndikufuna kuti inu, mugirane chanza ndi wina wake pagome panu tsopano. Nenani, Mulungu akudalitseni inu, mzangu wa Chikristu, Mulungu akudalitseni inu. Ndipemphereleni ine, aliyense wa inu, muchite zimenezo tsopano, pamene ife, tikuyimba iyi kachiwiri.
I love him because
uko nkulondola, gwiranani chanza, nenani, ndipemphereleni ine, nonse inu, mundipempherere ine, ine ndikufuna ndikakhaleko kumeneko, moipa kwambiri.
And purchase my salvation.
Tsopano, tieni tiweramitse mitu yathu ndi kutseka maso athu ndi kukweza manja athu ndi kuimbira iyo kwa iye tsopano. Tayang'anani kwa mbambande yanu ya pachikidwa apoyo. Wose mawankulu, mulungu wankulu, amene anampanga muntu, ndipo anamumba iye, ndikumukonza iye mchifanizo chake chomwe, ine ndikukupe mphani inu ambuye, kuti inu mutitenge ife usiku uno. Mulole ukale usiku wa chikumbutso, wosaiwalika kweni kweni kwa ife, kuti usiku uno ambuye, usiku uno, komwe kuno mu Stardust Motel. Inu mutawumba anthu muchifanizo cha ana Mulungu. Perekani izi ambuye, wosema wankulu. Ndinu mwedze kayo amene munga kweza kuchita izo. Tengani mawu anu ambuye, muwaumbe iwo mitima yato nsefe. Kuti ife, tikakhoze kukhala mbambande zanu masiku otsiriza. Ndikuchedwa mkwatibwi wa Kristu. Anthu ena angaone kuti pali chenicheni choterocho, ndi chisangalalo chotere, pokhalira moyo iye. Ambuye tsiku lino, kuti ngakhale mipingo yathu, ikutaya kuona mtima kwawo, iwo sakutero, zikuoneka kuti zonse zapita ku Hollywood, ambuye, chachitika ndi chiyani, iwo atsatira, kunyezimira mmalo mwa kunyeka, ife tikudziwa kuti dziko, limanyezimira ndi chidziko, koma uthenga, umawala mchikondi ndi Kristu. Perekana ambuye kuti ife, tichoke kukunyezimira kwa dziko, ndipo tikalowe mukwala kwa Kristu. Iwo ndi anu ambuye, inu munawagula iwo, inu iwo anakweza dzanja lawo usiku uno. Iwo amafuna kuti akhale, tsopano Atate, ine, ngati ine ndingathe, ine ndikanawapanga iwo chimenecho, koma ine sindingathe. Koma ine, ndikudalira inu. Inu munati, iye amene adza kwa ine, sindidzamutaya konse kunja. Iye amene amva mawu anga, ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera kuchiweruzo. Osati kudzipangitsa kukhulupirira tsopano ambuye, koma kukhulupirira. Iye wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Perekani izi Atate, iwo ndi anu. Kudzera mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Inu mukunkonda iye, kodi Yesu wodabwitsa? Tipatseni ife poyimbira papang'ono, kapena poyambira apo mlongo. Wodabwitsa, wodabwitsa. Kodi mumakonda kuyimba, kodi ndikutenga nthawi yayitali? Ine ndimakonda kupembedza. Sichoncho inu, utenga wa ung'ono, wodula monga uwu. Ine sindikutero. Inu mukudziwa, ine ndimadana ndikudula. Koma iwe, iwe umayenera kukhomerera msomali, kuti iwo ugwire. Inu mukudziwa zimene ine ndikutanthauza. Eya, iwe umayenera kukhomerera iwo pansi tsopano. Ndipo mukuona, inu mumakonda nyimbo imeneyo, wodabwitsa, wodabwitsa, Yesu ali kwa ine, inu mumaidziwa iyo.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me, a counselor, prince of peace, mighty God is he, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise his name.
Everybody,
wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is he, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Sopano tieni tinene, ambuye alemekezeke, ambuye alemekezeke. Kodi simukumvelera kuti mwakhulidwa, mukumvelera bwino, mpembedzeni ambuye, Iye ndi wodabwitsa. Mulungu akudalitseni inu mpaka ine ndidzagumanenso. Ine ndikubereka msonkhano utsopano kwa mbale President.